tieni ife tikhale tiyimile tsopano pamene ife tikuyela mitsamito yathu. Ambuye Yesu, ife tili kungokhulupirira kokha. Inu munatiwuza ife kuti tizingokhulupirira, ndipo ife tikukhulupirira tsopano. Ndipo ife tikukupatsani inu kuthokoza ndi matamando pa zomwe ife tamva kale ndi kuziona, zomwe zazikitsa chikhulupiriro chathu. Momwe ife tili kukuthokozerani inu chifukwa cha mwayi wina kuti tibwere kudzatumikira kwa iwo amene ali osowa. Tsopano ine ndikukupemphani inu Mulungu kuti mukumanenazo zosowa zathu usiku uno molingana ndi lonjezo lanu. Mudzina la Yesu ife tikupempha izo. Amen. Ife tili wokondwa kwambiri usiku uno chifukwa cha mwayi uwu wakubwereranso kukachisi kachiwiri ndi uthenga wa Ambuye Yesu wouka. Ndipo ine ndinachedwa pang'ono pokha. Ine ndinali nalo vuto lolifulumizitsa mwapadera lochokera ku Michigan pakali pano. Ndipo Ambuye amuchitira chodabwisa nthawi yomweyo iye mayi momwe iye amadziwira chilichonse ndi kuchika icho basi timuso wakuchita kumuwuza iye. Iye amadziwa basi chomwe icho chili. Ndipo chotero ife tili wothokoza kwambiri. Anthu ayendetsa tsiku lonse kuti adzafike kuno. Ndipo ndiye ife tili wothokoza kwambiri chifukwa cha izo. Tsopano musati muyiwale. Tepiyi ndi yoyatsa. Oh, choyatsira magesi. Ine ndadziwa. Musati muyiwale za misonkhano sabata ikubwerayi. Lachitatu usiku ndi la Mulungu lotsatira mmawa. Ndi la Mulungu usiku ngati inu muli kozungulira koyandikira kuno. Ine ndikudziwa iwo akanakhala wokondwa ndithu kukhala nanu muno. Ndipo tsopano mundipempherere ine pamene ine ndikupita pa ulendo wanga kwina kulikonse. Ndipo ine ndikuyembekeza kuti ndibwererenso posachedwa. Ine ndikufuna kuti ndikuthokozeni inu nonse chifukwa cha chifundo chanu ndi zikumbuso za zomwe inu mwandichitira ine. Ndipo mʼbale wangonditumizira ine suti yatsopano yazovala kuchokera uko mu mpingo waung'ono mu Georgia. Ndipo anthu awo tangokhala chodabwitsa basi. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiwathokoze anthu awo ochokera komwe ku Kentucky uko omwe ine ndinali nawo sabata yatha pachuti. Ndi zonse zimene Ambuye anatichitira ife uko, dzanja lalikulu la mphamvu limene ife tinamuona iye zomwe iye anachita. Tsopano ife tikudalira kuti tikuonaninso inu posachedwa kwambiri basi posakhalitsa pamene ine nditi ndibwererenso njira iyi. Ndikupita ku New York ku msonkhano. Uko ndi ku Stone Church ndi mbale viki kuyambira ine ndikukhulupirira ndi pa November la 12. Ndipo ife tidzakhala tili chakuno masiku angapo isanafike nthawiyo. Ndiye ife tidzadutsanso kubwerera kupita uko ku Shreveport, Louisiana ndi mbale Jack Moon. Ndipo pakupereka mayamiko, sabata lopereka mayamiko, tidzakhala tili uko ku Shreveport. Izo zili pa bolodi ya zolengeza, ine ndikuganiza kumbuyo uko pa zolengeza. Ndiyeno ife tikuyembekeza kuti tidzakhale ndi wena a anzathu akumwera itatha Christmas. Ndipo tidzakakhala tili ku Phoenix mu January. Ndiyeno tikuyembekezera kuitana kwa kutsidya la nyanja kotero kuti ife tikhoze kukonzekera misonkhano ya kutsidya la nyanja. Iwo akukonzekera pa iyo tsopano. Mwezi watha uwu mbale borders akulemberana uku ndi uko za ulendo wa thunthu woyendera dziko lapansi kuti uyambe posachedwa basi monga ife tingakhoze kukhala titakonzekera. Koma ife tiyenera kuti tidikire zofunikira. Unyinji uli waukulu kwambiri kumeneko. Ife sitingakhoze kuwayika iwo mʼmanyumba mumango wakhazika iwo pabwalo. Ndiyeno nthawi zina iwo amasefukira zili pafupifupi zosakhulupirika mwachiwerengero. Nthawi zina kuchuluka mpaka 500,000 ndilo theka la anthu miliyoni mukusonkhana kumodzi. Osati kuchuluka kwa amene angati akhale pa msonkhano wa masiku angapo koma kusonkhana kumodzi. Inu mukudziwa kawirikawiri alaliki amawerenga kuchuluka kwa anthu amene anabwera mu masabata asanu ndi limodzi inu mukuona. Koma ife timawerenga kokha omwe alipo tsiku limenelo nthawi imodzi iyo. Ndipo kotero nthawi zina sipamakhala maloti wakhazike iwo nimudziwa basi kungowasiya iwo pabwalo. Ndipo ife timayenera kutenga nyengo pamene sili kuvumba ndi mvula yokhuthukira pansi. ndikuwanhu osauka amenewo atakhala panja pamenepo ine ndawaona abwo akazi atakhala panja pamenepo ali ndi tsitsi lawo litapiringizikira pansi anthu ovala bwino ndipo basi atangokhala mu mvula imeneyo utali wa tsiku lonse atangokhala pamenepo ndipo iyo ikukhuthuka ndi kugunda ndi mphenzi ndi mikunjo ikuwomba ndipo iwo akumangogwerana mbuyo ndi mtsogolo wina ndi mzake monga choncho atangokhala apo pomwe kuyembekezera mpaka iwe utafika poti uwapempherere iwo mwaona tsopano inu mukudziwa mulungu amalemekeza chikhulupiro chonga icho iye amatero iwe uyenera kuti uchite china chake mulungu kuti achilemekeze inu mukuona iwe umusonyeze iye anthu amene ali nacho chilichonse chopatsidwa kwa iwo mopheka kwambiri iwo samatha kawiri kawiri iwo iwo samachita nacho kanthu icho inu mukuona iwe uyenera kuti mphaso ndi yaulere izo ndizoona koma iwe uli iwe uyenera kuti izo zimaoneka ngati kuti inu mukudziwa monga iwo amati ngati iwe unabadwa ndi supuni ya siliva inu munamvapo izo iwe sumayamikira koma pamene uchita kuyigwirira ntchito iyo iwe umayamikira kufunika kwa iyo tsopano inu anthu mumatepi kumeneko ine ndikanati kuti ine ndikuganiza tsopano ine mmawa uno uthenga wa mmawa uno unali kwa ine uthenga wapamwamba wa mutumiki wanga wonse mmawa uno onani uthenga wapamwamba wa utumiki wanga wonse tsiku lina ine ndidzawuzaninu momwe iwo unabwerera ndipo ine ndikudziwa kuti chilichonse chakhala chikuchitika kwa miyezi ndi miyezi ndi miyezi mpaka kudzafika pa uthenga umodzi uja kusundira mwamba kuti ubwere pa malo amenewo iyo inali nthawi ya chapamutu cha iwo inu mukuona ndipo uli tsopano ine ndikutsimikiza kapena ndikuyembekeza kuti inu munamvetsa chimene chizindikiro chimatanthauza mwaona chizindikiro chili chisonyezo choti mwazi wapakidwa kuti mtengo womwe umafunsidwa unafunidwa ndi mulungu yesu analipira mtengo umenewo pakukhesa mwazi wake womwe iye anachita zimenezo ndiye kuchokera moyo wake munabwera mzimu woyera ndipo pamene mwazi upakidwa kwa iwe mzimu woyera ndiwo chizindikiro choti mtengo wako walipiridwa mulungu wakulandira iwe ndipo ndicho chizindikiro kumbukirani chimenecho ndicho chizindikiro tsopano alipo anthu ambiri amene sali iwo sadziwa chomwe chizindikiro icho chili mwaona ndipo iwe uyenera kuchita izo ngati kuti palibe akudziwa izo mwaona kotero kuti onsewo achimvetse icho monga ngati kulalikira chipulumutso ife tiyenera kulalikira chipulumutso mwa njira yakuti aliyense chili cha aliyense chimene ife tikudziwa kuti icho sichili ife tiyenera kulalikira machiriso auzimu kwa aliyense komabe tikudziwa kuti iwo sali mukuona yesu anabwera kuti adzawapulumutse iwo amene anali mubuku la chiwombolo asanayikidwe maziko a dziko iye anangobwera kuti adzawapulumutse amenewo omwe iwo ali ine sindili kudziwa mukuona koma inu palibe yemwe angakhoze kukhala nacho chikhulupiriro kupatula ngati iwe utati ndi cha aliyense ndipo icho chili palibe yemwe angakhoze kubwera kupatula mulungu atawayitana iwo izo ndizoona kotero alipo anthu ambiri omwe satapulumutsidwe ife tikudziwa za zimenezo iwo chabwino mulungu anadziwa izo dziko lisanayambe kuti iwo sakanati adzapulumutsidwe alipo ambiri omwe sati adzachirisidwe mwaona ambiri sati adzachirisidwe iwo sangakhoze basi iwo sangakhoze kuchigwira icho iwo sakudziwa chomwe icho chili kochuluka adzatero koma ife timalalikira icho kuti chili cha aliyense chifukwa ife sitikumudziwa yemwe munthu ameneyo ali ife tilili kudziwa basi koma icho chili kwa aliyense koma anthu ena sangakhoze basi kuchigwira chikhulupiriro chimenecho tsopano ndi chinthu chofanana pa chizindikiro ichi chizindikiro ife tayankhula kwa chizindikiro utali wa njira yonse koma tsopano ndiko kuonekera kwa chizindikirocho mwaona tsopano ife ndayi zina tachilolera icho achilutera anachilolera icho pa kuwalandira mawu kumulandira khristu ngati mpulumusi wawo amethodist amati pamene iwe ukhala wokondwa mokwanira mpaka kufuula ndi chimenecho achipentekosti amati ukayankhula mumalilime ndiye kuti iwe wachilandira icho ndipo ipetapeza kuti zonse izo zinali zolakwika maona chizindikiro ndicho chizindikiro ndicho iwe ndi Khristu ngati wanthu limodzi mukuona ndi mzimu woyera moyo wake mwa iwe ukugwira yake moyo wake womwe kupyolera mwa iwe ndipo icho ndi chakwa olemera wosauka kapena kwa yense yemwe ati adzachilandire icho tsopano kumbukirani chizindikiro ndi chimene iwe inu mukapita ku kampani ya nsewu wa njanje ndipo inu mukagula chiphaso chanu pamakhala mtengo wolipira titi iwo amalipirisa 50 tambala kuti ubwere iyi ulendo wa pa basi uwu kapena nsewu wa njanje kuchokera kuno kukafika ku Charlestown Indiana amalipirisa 50 tambala chabwino tsopano kampani imapereka chizindikiro chotero kuti mukuona tsopano chinthu chimene inu mumachita inu mumapita kumeneko ndipo wina wake amagula tikiti yanu 50 tambala iwo amakupatsani inu chizindikiro chomwe chimakupatsani inu ufulu pa sitima imeneyo mpaka komwe ikupita kulikonse kumene sitimayo ikupita mukuona icho chimakupatsani inu ndicho chizindikiro tsopano nthawi iyi magazi anali chizindikiro mooneka iwo ankayenera kuti apakidwe chifukwa iwo anali madzi wotero chabe ndizo zonse zomwe iwo anali nazo chifukwa iwo anali magazi a mwana wankhosa nyama magazi a mwana wankhosa kotero moyo omwe unali mu magaziwo moyo umene unali utatulukamo totero magazi anali atakhesedwa mwaona moyo unatulukamo koma iwo sukanakhoza kubwerera pa wokhulupirira chifukwa ndi chinyama koma iwo unkangokamba zachikumbumtima chabwino kuti kunali kubwera imodzi nsembe yangwiro ndipo kuti muyipange kukhala imodzi yangwiro woweruza yense mulungu wakumwamba anakhala nsembe woweruza nduna ndi woyimira mlandu mukuona iye anakhala nsembe ndiyeno pamene moyo wake unatulukamo umene unali mulungu ndipo mawu apo pomwe iwo akuchokera ndipo ine ndidzapereka kwa iwo moyo wa muyaya tsopano mu chigiriki ine ndikudziwa kuti ndikuyankhula kwa masikolala ine ndikuwaona awiri kapena atatu mukuona ndipo ine ndipo mawu a muchigiriki apo alizoe zoe muchigiriki chomwe chimatanthauza moyo wake omwe wa mulungu ndipo ine ndidzapereka kwa iye zoe moyo wanga omwe khristu ndi mulungu anali mmodzi ndiye moyo umene unali mwa khristu ndiwo mzimu woyera osati munthu wachitatu koma munthu yemweyo mumaonekedwe ya mzimu woyera kubwera pa inu ngati chizindikiro kuti moyo wanu ndi mtengo wanu walipiridwira inu mwakhala olandiridwa mpaka chizindikiro chimenecho chitabwera inu simuli ololedwa pa nsewu waukuluwo inu simuli ololedwa pa mulendo wa basiyo inu simuli ololedwa kuti mulowe mkati mpaka inu mungakhoze kuonesa chizindikiro ichi ndipo chizindikiro chimenecho ndicho chiphaso chanu ndipo tsopano icho chimasonyeza kuti magazi akhala atakhetsedwa ndiyeno agwiritsidwa ntchito kwa inu mtengo wagwiritsidwa ntchito kwa inu ndipo inu muli nacho chizindikiro choti magazi agwiritsidwa ntchito kwa inu ndipo muli olandiridwa mwamvetsa izo tsopano basi palibe umboni wina wake mwaona inu mukuti mbale Branham ine ndikumverera izo mu malingaliro anu inu mukuona ine ndingadziwe bwanji yang'anani inu munali chiyani ndipo inu muli chiyani umo ndi momwe inu mumadziwira mwaona inu munali chiyani chizindikiro ichi chisanagwiritsidwe ntchito ndinu chiyani pamene icho chagwiritsidwa ntchito zokhumba zanu zinali zotani poyamba ndipo zokhumba zanu zili zotani pambuyopo ndiye inu mukudziwa ngati chizindikiro chagwiritsidwa ntchito kapenayi ndipo zinthu zina izi zimangopita mosadzipangisa ndi icho mukuona ichi sichili ngati kuyankhula za icho ndikuti malilime ndiwo chisonyezo tsopano ine nditanyamula nditagula nsapato lilime sindilo nsapatoyo ilo limangobwera limodzi nayo nsapato inu mukuona ilo limangobwera nayo nsapato mukuona tsopano chinthu chomwecho chili chizindikiro chizindikiro ndicho khristu Koma kuyangula mumalirime ndikutulusa ziwanda ndikuchita zinthu zimenezo ndikulalikira ndi chilichonse ndi zoumboni kuti icho chili mmenemo zoona koma chili sindicho icho mwaona ndi mphatso ya icho ngati ine nditakuuzani inu kuti inu mukuti ine ndikufuna inu mbale Branham ndipo ine nditakupatsani inu mphatso mwaona chabwino iyo sindiyo ine ayi iyo ndi mphatso yanga malirime ndi mphatso ya mzimu woyera osati mzimu woyera mphatso ya mzimu woyera ndipo mdierekezi akhoza kusazira chilichonse cha zinthu zimenezo koma iye sangakhoze kukhala mzimu woyera mukuona iye akhoza kusanzira mphatso izi koma iye sangakhoze kukhala mzimu woyera ndipo mzimu woyera ndiwo chizindikiro choti mwazi wakhala utagwiritsidwa ntchito chifukwa icho chimatsatira mwazi njira yonse kuchokera ku buku la chiwombolo mukuona izo icho chinali cholinga cha iye kubwera ndicho chimene iye anali kutsatira mu mbado uliwonse mbado uliwonse iye wachitsatira icho kuti aone kuti icho chili kubweretsedwa ndipo iwo sakanati apangidwe kukhala angwiro popanda ife ndipo tsopano mzimu woyera wonse ukuchezera mpingo kumupanga mulungu kukhala muthupi la umunthu monga iye anachitira asanati sodomu wotchedwa kuja chomwe chinali choyimira ndiye Abrahamu iye anaonekera kwa iye ndipo zinthu zonse zomwe iye sanazichite Mose kudusa mibado mu mibado ya mpingo iye ali kuzichita tsopano kubwerera ku mawu chifukwa mauthenga ndi mauthenga ndi mauthenga ayenera kutsirizikira mu mawu onse ndipo mu masiku otsiriza zisindikizo zisanu ndi ziwiri kukhala zikutsegulidwa zinali zoti zidzatolere kusochera kulikonse komwe kwasiyidwa mmenemo ndi kupanga chinthu chonsecho mu thupi limodzi lalikulu la mkwatibwi kuti iwo amene anakhala moyo mbuyo umo sanali angwiro kufikira mpingo uwu ukhale utapangidwa wangwiro gulu la mkwatibwi ili mu masiku otsiriza kuti awabweretse iwo mkati ndipo onse pa limodzi atengedwere mmwamba mukuona chizindikiro Yesu Khristu mzimu woyera ali pakati pathu ife tiyenera kuchilemekeza icho ife sitingakhoze kudzichepesa tokha mokwanira kuchotsa nsapato zanu kapena kugwada pa maondo anu sikukanati kuchotse icho iko sikukanati kukhutitse icho sikukanati kutikwanitse ife koma moyo umene umabala chipatso cha mzimu tsopano kodi chipatso cha mzimu ndi chiyani mukuona chikondi chimwemwe mtendere mukumbukira mawa uja kukonzekera anatumiza mtumiki ndi uthenga chinthu chotsatira chimene iye anachita iye adatha kutumiza mtumiki ndi uthenga iye anatumiza lawira moto la kutsimikizira chinthu chotsatira chinali zidatha izo kunali kuwunda kapena chitonthozo mwaona inu munadziwa kuti izo zinali zolondola inu munali pa mtendere ife tili nawo mtendere ndi mulungu kupyolera mwa ambuye yesu khristu mwaona tsopano usiku uno ife tati tipempherere wodwala ndipo ine ndikuganiza iwo akhala ndi mgonero inu mukhala nawo ubatizo utumiki wa ubatizo mgonero wokha mgonero ndipo ife tikufuna kuti inu mutsalire ku mgonero ndipo mkati mwa 35 kapena maminiti 40 ife tikulinga kuti titsirize ndi okonzekera mgonero ndipo tsopano mawa lili nthawi ya tsiku la ntchito kotero inu mukhoza kukhala ngati mwapumulako tsopano ine ndinali izo zinali zolinga zathu inu mwaona ife sitikudziwa nthawi yake ine ndikufuna nditsimikize kuti ndipange izo molondola tsopano mawa uja ine ndinakuuzani inu za kusakhala nanu ine ndikuganiza ife tinali nawo uthenga wa maola awiri kapena atatu mmawa uno koma ine ndinali nditango yamba ndipo ine ndinaganiza ndikanati ndingopitiliza nazo izo usiku uno koma izo zinangokhala zopambana kwambiri ine sindikudziwa ngati wanthu anamvesa izo kapena ayi ine ndikuyembekeza kuti iwo anatero kulikonse ndipo ine ndikuyembekeza kuti panali matepiwena abwino a izo kotero izo zikhoza kutengedwera kunja kuti zikhale zitadziwika kuti ine ndikukhulupirira ndi uthenga wonse umene ine ndinayamba ndawubweretsapo. Uja umwanteladi unali wokonzedwa ndi Mulungu. Kunja kwa ndithudi utumiki wozowereka monga zisindikizo zisanu ndi ziwiri ndi zinthu ujawu unali molunjika mawu a Mulungu. Ine ndikuyankhula za uthenga woti ulalikire. Ine ndikukhulupirira kuti umene uja unali izo mwaona uja. Uja umodzi umene umasowekera kuti utsatire zisindikizo zisanu ndi ziwiri zija. Tsopano penyani chimene chabwera pambuyo pa zisindikizo zisanu ndi ziwiri. Kulumikizana kwa wanthu, zizindikiro zolumikizana, nyali zokira zikuthwanima mu masiku otsiriza, chizindikiro cha akazi akuyamba kukongolera ndi amuna zomwe iwo akanatazichita. Zizindikiro zonse izi za mzimu woyera kulondolera mmwamba ndiye nkubwelera mbuyo kuno ku chapamutu cha mauthenga wonse aja kuchokera pa zisindikizo zisanu ndi ziwiri. Chili chapamutu chake chinthu chimodzi ichi chizindikiro kuti ife tonse tili bwinobwino mwaona tingodzifufuza tokha ndipo tione ngati tili mu chikhulupiriro. Tsopano Ambuye akudalitseni inu ndipo tsopano tisanati ife tisanati titembenuze kupita mu Baibulo kuti tipempherere odwala. Ife tinafunsa mawa uno alipo angati amene anapemphereredwa usiku wa la Mulungu lapitalo amene anali atachiritsidwa kale sabata ino ndipo mochitika aliyense kuno anakweza dzanja lake apo panali pa msonkhano la Mulungu lapitalo usiku. Tsopano ndi china chake inu mukumvetsa ndi china chake chimene chili ine ndikuchigwirira ichi kwandekha. Uko kunali mnyamata wang'ono yemwe anali atangouzidwa anabwera uko wotera ku Chicago mkazi wa chichepere ndi mkazi uja Peckinpah wochokera. Iye ndi wabwino kwambiri mlongo wa Chikhirisitu ndipo iye anamubweretsa wina wake mwana momwe ine ndikumvera izo mnyamata wang'ono kapena china chake yemwe adotolo sanali kudziwa nkomwe chomwe chinali chovuta ndi iye. Mapapu ake anali moyipa kwambiri kapena china chake chimene iwo sakanakhoza kuchita sakanakhoza kukamuyika iye pa sukulu kapena china chake. Iye anali moyipa kwambiri mbiri ndipo anati mzimu woyera utangotha kumene uthenga unayankhula kwa mnyamata wang'ono ameneyo ndipo unamuyitana iye unamuza iye zikhalidwe zake ndi zina zotero ndi kunena machiriso ake. Ndipo sabata ino iye anapita amake kapena makolo kapena aliyense yemwe anali anamutenga iye kubwerera kwa dotolo ndipo dotoloyo anati iye anali ndi mapapu ena atsopano mwaona mapapu atsopano ndipo momwe ine ndamvera akuti makolowo kapena wina wake anayimba foni ya mtunda wautali kapena kwina kwake kuti izo zidziwike kwa osonkhana mwaona. Tsopano Mulungu mlengi akhoza kupanga mapapu atsopano. Ine ndikukhulupirira moona kuti ife tili pa mapeto achimodzi cha zinthu zopambana kwambiri zomwe zinayamba zagunda dziko lapansi. Tiyambireni masiku a Ambuye Yesu mwaona. Koma tsopano ife tikhoza kudziwidwa kokha pamene icho chidzakhala chonyozeka kwambiri mwaona chimene munthu amachitcha champhamvu Mulungu amachitcha temberero koma chimene munthu amachitcha chopusa Mulungu amachitcha champhamvu mukuona. Kotero tsopano chipenyeni icho taonani icho chidzakhala chonyozera kwambiri kuti inu timudzachiphonya konse kuti inu mudzachiphonya icho ngati inu mulibe chizindikiro apo choti mufufuzire nacho icho inu mukuona mwaona. Ndani akanati aganize konse kuti mapiri anali kulumba ngati tinkhosa tating'ono ndipo masamba anali kuwomba manja awo pamene mneneri anatulukira kuchokera ku chipululu yemwe ananenedwa ndi Yesaya 10:2 kapena zaka 5:12 zisanachitike ali ndi masharubu paliponse kumaso kwake ndi chiduswa cha chikopa cha nkhosa wopanda ngakhale guwa loti azilalikirapo wochotsedwa ku mipingo yonse ndipo atayima pa gombe la Yorodani akukula lapani ndikuwatcha anthuwo gulu la amamba njoka. Koma ndi chomwe Mulungu ananena kuti pamene iye adzabwera mapiri adzalumpha ngati tinkhosa tating'ono. maona. Koti kebesa, anaona izo ndipo, anasangalala. Iwo akadambesa bwanji kuti mesia wankulu uyo, yemwe analoseredwa kuchokela koyambirira kumene kwa buku, mu Genesis, kuti iye akanadzabwera mpulumutsi. Nsembe zonse, ndi aneneri wonse, ndi chilichonse, zinali zitalozera kwa iye. Ndiyeno pamene iye anabwera, moganiziridwa kuti anali atabadwa mwapatengo. Bambo yemwe anali asanakwatirane nkomwe ndi mayi wake moganiziridwa mwaona. Ndipo mkaziyo anapezeka ali ndi pakati ndi mwana. Iwo asanakwatirane nkomwe ndikubwera mwazotero ndikubadwira mu mwamung'ono. Chabwino ilo limati mkola mu Bible. Koma kola mu masiku amenewo linali mphanga kumbuyo mu mbuyo muchipupa. Ine ndinawapeza malo oterowo uko ku Arizona nthawi ina ndikusaka. Uko kunali kola pansi pa mphanga za matanthwe. Ndipo ndimomwe Yesu anabadwira mbuyo mu mphanga ya kola ku chigombolera modyesera nsipu ndi mapesi mu kola la ng'ombe mwaona mmene munali ziweto. Ndipo analeredwa ngati wothandizira kalipentala. Ndipo akanakhoza banja ameneyo kukhala Yehova wamphamvu zonse. Koma uyo anali mwaona, uyo anali mukuona munthu wokhala ngati wosamvetseka. Koma oh, pamene iye anali mnyamata chabe, iye anawadodometsa ansembe pakudziwa mawu ameneyo. Chifukwa chiyani? Iye anali mawu, mukuona, iye anali mawu. Iye sanalembe nkomwe buku, iye sanalembe nkomwe, iye sanalembe nkomwe mawu. Mawu oka amene iye anayamba walemba, ine ndikuganiza iye anawapapaniza iwo mu mtenga pamene mkazi anatengedwa ali muchigololo. Iye sanalembe konse liwu chifukwa iye anali mawu, mukuona, iye anali mawu. Iye sankasowa kuti awalembe iwo, moyo wake unali kukhala iwo. Iye anali mawu. Ngati iye, ngati ine sindichita ntchito za Atate wanga, ndiye musati mundikhulupirire ine, mukuona. Ngati ine sindikuchita chimodzi-modzi zomwe mawu ananena kuti ndikanadzachita, ndiye ine sindine mawu. Koma ngati ndicho chimene iye ankatanthauza, iye ali mawu. Kotero tsopano zikonzeketsereni nokha tsopano chifukwa cha msonkhano wa machiriso umene ukubwera ndi mgonero. Ife tidzakhala wokondwa ngati inu mungakhale nafe, ife ngati inu mungakhoze. Ngati inu simungakhoze, ife tibalalika nthawi yomweyo. Ndipo musati mwiwale, ndipemperereni ine ndi kupempherera mkazi wanga, mkazi wabwino kwambiri mdziko lonse ndi kwa wana wanga. Ndipo tsopano ine ndikuwatenga iwo mmodzi aliyense kwa Ambuye Yesu. Tsopano beke ali basi pa unsingu wa Riketa wang'ono, ndimukudziwa. Ndipo basi wang'ono ane wa zaka khumi monga momwe tinkakonda kuwatcha iwo. Ndiyeno iye ali basi pa usingu umenewo. Koma tsopano iye ndi msungwana wokoma kwambiri. Ndipo ine ndikuthokoza Ambuye chifukwa chaicho. Osasuta, osama, wosathamanga uku ndi uko palibe. Koma iye ali basi pa usingu umenewo. Iye ndi wosasamala, iye samafuna kupita kuthalichi. Ndipo ngati iye atero amakhala kumbuyo uko ndi kumatafuna chingamu, nadzuka ndi kutuluka panja. Icho mukuona, ine ndikufuna ndidzamuone iye atadzazidwa nawo mzimu woyera. Ine ndikufuna kuti ndimuone Joseph. Ine ndikufuna mnyamata ameneyo. Ine ndikukhulupirira kuti tsiku lina pamene ine sindingakhoze kuyenda kupita paguwa kenanso, ine ndikufuna ndidzatenge Baibulo lakale lakuthairi ndikulipereka ilo kwa iye ndikuti, Joseph, khala nalo ilo mwananga. Ndiye ine ndidzakhala wokonzeka kukwera mmwambamo. Ine ndikufuna ndidzamve mphepo ikuwomba kwina kwake yang'ana mmwamba kugwedeza dzanja langa nkuyamba kumapita. Tiyeni tipemphere. Akate Mulungu, moyo wathu wonse wakutidwa muicho, pakuti icho ndinu, ndipo inu ndinu moyo wathu. Tsopano alipo wena pano Ambuye amene ali nacho ngakhale chizindikiro ichi chimene ine ndimachikambachi. Iwo ali nacho chizindikiro chimenecho, ndipo komabe iwo akudwala. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiyankhule usiku uno pakuwapatsa iwo chilimbikiso, kuwalimbikitsa iwo kuti atenge maufulu opatsidwa ndi Mulungu wawo. Iwo ali nawo ufulu kuti amugonjese mdiyerekeza ameneyo. iye aliwogonjetsedwa kale ndipo iye akungowana miza iwo ine ndiri kuwatenga iwo atate tsopano ndithandizeni ine kuti ndiyankhule mawu inu muyankhule kupyolera mwa ine ambuye ndizolemba pang'ono izi zomwe ine ndakhala nditazilemba apa ndimalemba pang'ono omwe ndawalemba ine ndikupemphera kuti inu mundithandize ine ambuye ndikulowa mu mawu ndi kuwapatsa iwo chikhulupiriro kwa ulemerero wa mulungu mu dzina la yesu ine ndikupemphera amen tsopano mwansanga ine ndikufuna kuti inu mutembenuzire mu baibulo ku buku la yeremiya ndipo mutu wa 29 ngati inu mumakonda kuwerenga kapena ngati inu simutero mungozilemba izi yeremiya mutu wa 29 ndipo ife tati tiyambire ndi ndime ya 10 ya yeremiya ndime ya 10 ya mutu wa 29 ndiponso ife tati tiwerenge kuchokera ku luka mutu wa 16 kuyambira ndi ndime ya 14 tsopano ine ndati ndikupatseni inu nkhani yanga pamene inu muli kutembenuza nkhani yanga usiku uno ndi kusimidwa ndipo ine kusimidwa ndipo tsopano inu mukudziwa chimene kusimidwa kuli ndipo tsopano ife tati tiwerenge kuchokera ku yeremiya mutu wa 29 ndime ya 10 pakuti atero yehova kuti zaka 70 zikakhala zitakwaniritsidwa ku babeloni ine ndidzakutezerani inu ndikudzachita mawu anga abwino kwa inu mwa kukupangitsani inu kuti mutembenukire kumalo ano pakuti ine ndikudziwa malingaliro amene ine ndikulingalira kwa inu kodi izo sizokoma atero yehova ngakhale malingaliro amtendere ndipo osati achoyipa kuti ndikupatseni inu chitsiriziro chovomerezeka ndiye inu mudzayitana pa ine ndipo inu mudzapita ndikukapemphera kwa ine ndipo ine ndidzamvetsera kwa inu ndipo inu mudzandifunafuna ine ndikundipeza ine pamene inu muli mudzandifufuze ine ndi mtima wanu wonse ndipo ine ndidzapezedwa ndi inu atero yehova ndipo ine ndidzachotsa ukapolo wanu ndipo ine ndidzakusonkhanisani inu kuchokera konse mafuko ndi kuchokera kumalo onse kumene ine ndinakukankhiraniko inu atero yehova ndipo ndidzakubweretsani inu kachiwiri kumalo kumene ine ndinakupangitsani inu kuti mutengedwereko mu ukapolo kubwerera ku Pentekoste ine ndayikamo izo mwini wanga ili sili kunena chomwecho ndicho chimene ine ndinali kutanthauza kwa mpingo Luka 16 kuyambira pa ndime ya 15 kapena ndime ya 16 chilamulo ndi aneneri zinalipo kufikira pa Yohane kuyambira nthawi imeneyo ufumu wa Mulungu uli kulalikidwa ndipo munthu aliyense akulimbanira kuti alowe mmenemo munthu aliyense akulimbanira kuti alowe mmenemo osati kungolowa mophweka mmenemo mosavuta koma iwo uyenera kulimbaniridwa kuti ulowemo mwaona tsopano pamene inu mundifuna ine ndi mtima wanu wonse ndiye ine ndidzapezeka ndipo iye analonjeza kuti iye akanati adzabwerenso ndikuwabweretsa wanthu kuchokera komwe anamwazikana konsekonse pa dziko zitatha zaka 70 zija kubwerera kukalowa mu Yerusalemu kumene anachokera ndipo iye anachita izo basi mwanjira imeneyo ndikokulondola tsopano ife tikuti tiyankhule pa kusimidwa kwa maminiti angapo tsopano kawirikawiri izo zimatengera chikhalidwe chakuzingwa kuti kutiponyere ife mukusimidwa ndi zoyipa kwambiri kuti ziyenera kuchita izo koma wanthu ali olobodoka kwambiri mu malingaliro awo mwakuti zimatengera kuzingwa china chake chikauka ndipo pamene iwo atero ndiye icho chimawaponyera iwo mukusimidwa kumeneko ndipo kwenikweni pakuchita icho mwakusimidwa icho chimatulutsira kunja chinthu chenichenicho chimene iwe uli icho chimasonyeza chimene iwe una pangirwa nacho munthawi ya kusimidwa. Icho kawiri kawiri chimakokera kunja zinthu zonse zabwino zimene zili mwa iwe. Munthawi ya imfa ine ndawamva anthu pamene akudziwa kuti iwo alikufa. Zinthu zimene iwo anazisunga mwachinsinsi moyo wawo wonse iwo mukusimidwa, iwo anali kuyesetsa kuti azilape izo. Mukuona ndikuyesera tengani ichi ndipo kachikonzeni icho, pitani chonde, pitani kachiteni. Mwaona mwakusimidwa, iwo amayenera kukhala atachita izo poyamba pomwe. Mwaona osati kudikira mpaka nthawi ya kuzingwa. Kodi inu mungati mungandichitire chakuti ndi chakuti ine? Kuzingwa kumayambisa kutsimidwa pamene ife timayenera kuzichita izo mopanda kuzingwa. Tsopano ife tikuzindikira usiku uno kuti ife tikutenga zophiphiritsa za Pasika. Ndipo Pasika inali kudyedwa mwa kuzingwa mu nthawi ya kusimidwa. Inu muzindikira mu Mwetsoro mutu wa 12 ndi ndime ya 11 ya mutu wa 12. Ine ndikukhulupirira iyo ili. Ilo likuti mudye Pasika uyu ndi Sabato mutavala kumapazi anu ndi chovala chanu chomangidwa ndi lamba ndipo ndi ndodo mudzanja lanu. Mukuona inu mukudya iyo mwa kusimidwa. Iwo anali ataona dzanja la mphamvu la Mulungu. Iwo anali ataona zozizwitsa zake zonse. Ndiyeno iwo anali atabwera pansi pa chisonyezo cha chizindikiro. Ndipo pamene iwo anali pansi pa chisonyezo cha chizindikiro, iwo anatenga mgonero mwa kusimidwa. Pakuti iwo ankadziwa izo pa nthawi imeneyo kuti Mulungu anali kukonzekera kuti akanthe ndi chiweruzo. Ndipo iyo inali nthawi yogwedeza. Iyo inali nthawi imene munthu aliyense anali kudziyesa yekha chifukwa mawu aneneri anali asanalephere nthawi imodzi. Iwo anali atatsimikiziridwa kuti aliwoona chilichonse chimene iye ananena. Icho chinachitika chimozimozi basi momwe iye ananenera icho. Lawira moto linali likadali pamenepo. Ndipo pamenepo mneneri anali atalengeza kuti Mulungu akanati adzapitirire kokha pamene iye akanaona chizindikiro pa chitseko. Ndipo uko kunali kusimidwa. Ine ndikanakhoza kulingalira wana anali pamene iwo anaona mapiko akulu akudaja kutsika pansi kuchokera mu mlengalenga ngati utsi ukutsikira pa mzindawo kufuula kukuchokera mu nyumba iliyonse. Wana ayenera kuti ankapita kwa abambo awo ndi kukati, bambo, kodi inu muli kutsimikiza kuti ife tili pansi pa chizindikiro chimenecho? Ndipo iye amakonza kupita kuchitseko nkukayang'ana pa mphuthu pamwamba nati, mwana izo ndi molingana ndi mawu ake. Kumbukirani ndine mwana wanu wamkulu. Bambo, kodi inu mukutsimikiza? Ine ndili kutsimikiza. Izo ndi molingana ndi zomwe mneneri anatiuza ife. Ndipo iye ali nawo mawu a Ambuye anati, pamene ine ndiona mwazi ine ndidzapitirira pa inu. Tengani mwana wankhosa kwa nyumba, ine ndakubweretsani ana nonse inu mkati. Ndiwe wamkulu wanga, koma mwana wanga woyamba kubadwa ndi omwe akufa kunja konseko mmenemo. Koma apo pali magazi. Iwo ndi chomwe pakuti atero Ambuye anali. Chotero pumula mwana wanga, pumula modeka chifukwa Mulungu anapanga lonjezo. Mwaona tabwino bambo, nchifukwa chiyani inu mwavala nsabato zanu? Nchifukwa chiyani inu muli ndi ndodo mudzanja lanu? Nchifukwa chiyani inu muli ndi chiduswa chankare mudzanja limodzi ndi mwana wankhosa mudzanja linalo? Nchifukwa chiyani awali masamba owawa ndi zinthu? Kodi inu mukudyeranji izo? Tukuta lomwe likutuluka pa nkhope yanuyo ndi lachiyani? Mwana, imfa ili pafupi kuti ikanthe. Onani, izo zinali mu nthawi ya kusimidwa. Tsopano ine ndikukhulupirira kuti ife tikukhala mu masiku amene ife tili, kapena mwina mwake masiku amene ife tili kukhalamo, anayenera kuupangisa mpingo kuti upite kwa tundu mukusimidwa. Ine ndikukhulupirira kuchokera pa uthenga mawu uja wochokera kwa Mulungu osati ine. Ine ndikukhulupirira iwo uyenera kuti uponyere osonkhana onse awa mukusimidwa. Ife tasewera motalika kokwanira. Ife tapita ku mpingo motalika kokwanira. Ife tiyenera kuti tichite china chake. Ziri bwanji kuti ife tikukhoza kuona zizindikiro zina zazikulu ndi zodabwitsa zikuchitidwa pa wena. Ndipo nanga bwanji ife izo ziyenera kuyambisa chikhalidwe chakusimidwa kuti ife tili otsimikiza pamaso pa Mulungu. Zizindikiro zakudza kwake ziyenera kubweresa osonkhana onse awa. Pamene ife taziwerenga izo kuchokera mu mawu, ndipo mzimu woyera watiuza ife pita kumalo ena ake chinthu chakuti ndi chakuti chikachitika, popanda kutiuza ife chimene icho chinali. Koma icho chikachitika. Ife tikapita kumeneko icho chimachitika mwanjira imeneyo. Manyuzipepala nkuzilemba izo, magazini nkuzilemba izo, kusonyeza chithunzi cha izo. Kubwera kuno ndi kuona zinsinsi zazikulu izo zobisika mu Baibulo zikusekulidwira kwa ife pamalo atsopano amene ife tinali sana wadziwepo kale. Ndipo mwangwiro kulumikizanira mkati mpaka kukudza kwa Ambuye Yesu. Ndiye pakutapa mauthenga muone kuchita kwa mzimu woyera waukulu. Kumuona iye akubwera pansi muoneka pamaso pa wanthu. Ngakhale kujambula zithunzi za iwo, kuona iwo kugwira ntchito ndi kuonesa kuti si munthu, si mlaliki chabe, si gulu lina lake. Uwu ndi mzimu woyera ukusonyeza chinthu chomwecho chimene iwo unachita pamene iwo unakhala ndi thupi muthupi la Yesu Khristu. Tsopano iwo wakhala ndi thupi muthupi la mkwatibwi wake. Izo ziyenera kutiponyera ife mukusimidwa. Anthu ajawo anali ataona dzanja la Mulungu. Ndipo usiku uja wa mgonero iwo anadya iwo ndi mwakusimidwa. Pa iwo ankadziwa kuti china chake chinali kukonzekera kuti chichitike. Ndipo ife tikudziwa kuti china chake chikukonzekera kuti chichitike. Ndipo kumbukirani kudza kwa Ambuye kudzakhala kodzidzimusa kuchokapo kwa chinsinsi. Iye adzabwera ndi kudzamutenga mkwatibwi ngati mbala usiku. Ndipo kuti uganize kuti wina wake zonse mwazidzidzi pali wena apa banja lathu adapita, ndipo iwe wasiyidwa mbuyo. Izo ziyenera kutiponya ife mukusimidwa kuti mwachisomo cha Mulungu ife sitidzakhala titasiyidwa mbuyo. Ngati pali chilichonse chimene ine sindikuchifuna, musati mundisiye ine Ambuye. Masiku angapo apitawo ine ndinali kumvetsera Mel Johnson akuimba nyimbo ija, ndikumbukireni ine pamene misonzi ikugwera pansi. Inde ndikumbukireni ine pamene anzanga sali pafupi, ndi pamene ine ndidzawoloka msinje uwu wa Yorodan. Pamene inu muli kuitana maina, ndikumbukireni ine. Ndipo pa buku la moyo wa mwana wa nkhosa ine ndikufuna dzina langa litalembedwa. Ine ndikufuna iye kuti andikumbukire ine pamene aziitana maina. Ndipo izo zimandiponyera ine mukusimidwa. Ndizo kuti monga Paulo anati, ine nditatha kulalikira uthenga ndingadzakhalecho choponyedwera kutali, ine ndingadzakhale wotayidwa kunja. Izo zikhoza kuchitika. Kotero izo zimandiponyera ine pamalo osimidwa, kusimidwa kuganiza za pambuyo pa zaka zonsezi zakulalikira ndingati ine. Kodi ine pamalo pamene ine ndikana khoza kumulephera iye kusunda kotsatira ndi chiyani? Kodi ine ndiyenera kuchita chiyani motsatira? Ndipo izo zimandiponyera ine pamalo amanjenje. Ndipo ine ndingachite chiyani? Izo zimandiponyera ine kumapiri ndi kuzigwa. Ndipo ndizovuta chifukwa pamene ine ndili ndi wanthu, ine ndiyenera kuti ndikhale zinthu zonse kwa anthu onse kuti ine ndikakhoze kupindulira wena kwa Khristu. Komabe ndi chizindikiro chimenecho nthawi zonse chili patsogolo panga, mwaona. Ndipo ine ndimaona zinthu zimene zikubwera, ndipo iwe sungakhoze kuwauza wanthu. Iwe umaona zinthu zosiyana, ndipo iwe uli woletsedwa masomphenya aja amene iwo amawayitanira. Ndipo nthawi zina iwo akanakhoza kumva chisoni ngati iwe ukanati uwauze iwo. Ndipo iwe umadziwa bwino kuposa kuti uchite izi. Ndiyeno iwe umapita patali chotero mumasomphenya mpaka chili chonse chimakhala masomphenya ndipo izo zimakuponyera iwe mumalo amanjenje iwe umayang'ana ndikuti tsopano kodi ine ndili mumasomphenya monga akukhala pano pomwe kodi awa ndi masomphenya kodi ine kwenikweni ndayima kuti mwaona iwe umadzigwiritsa ntchito wekha mopitiriza muyezo umadzipanikiza mopitirira wekha ndipo iwe umapeza zinthu zokuza wanthu zimene iwe umakumba ukanati usazidziwe anthu amene amakumba zinthu izi kuti azidziwa zinthu izi iwo sazindikira mtengo wa utumiki wa mtundu woterowo inu simumadziwa chimene chimachitika ndi iwo ndiye zimandiponyera mukusimidwa ambuye mulungu ine ndikudziwa ndiyenera kuti ndidzayankhe Jack Ma ananena kwa ine nthawi imodzi ine ndikanadana nazo kuti ndidzachita kuyankha monga iwe kuti udzatero pa tsiku la chiweruzo anati mulungu wawayika anthu awa m'manja ako ndipo iwe udzayenera kuti udzanenepo pa mmodzi aliyense wa iwo iwe udzayankhira chifukwa cha utumiki wako izo zakhala pafupi zaka 15 zapitazo kapena mwina mwake 15 ndipo kuyambira pamenepo ine ndakhala ndili mukusimidwa kodi ine ndidzachita chiyani ndiloleni ine ndizinena zokhazo zimene inu mukunena ambuye ndiloleni ine ndiwawuze iwo chimene chili choonadi kapena ndisati ndinene kanthu izo zimandiponyera ine mukusimidwa ndiye kuona zizindikiro izi zikubwera kuona mzimu woyera kuti tengera ife kunja uko ndikubweresa zizindikiro izi ndikuziyala izo umo monga choncho kubweresa mibado ya mpingo ndikuyala iyo mkati kenako nkubwera pansi mlawira moto lalikulu kumbuyo uko ndikudziulula yekha ndiye nkubwera pansi pa chinthu chotsatira pa zisindikizo zisandi ziwiri ndikuziulula izo ngakhalenso kuziyika izo mu mapepala ndi magazini ndiye kubwera mkati nkudzatenga angelo a mulungu angelo asanu ndi awiri amenewo omwe anali ndi mauthenga asanu ndi awiri ndipo anatsimikizira izo chimodzimodzi chimene baibulo linanena ndiye mu nthawi imeneyo ndinabwera ndikubweretsamo zisindikizo zimenezo zizindikiro zimenezo kuthwanima kwa nthawi yotsiriza ndikuzibweretsa izo kwa anthu ndikuwawuza iwo chomwe izo zili ndi zonse za izo ndi ambuye akugwira ntchito pomwepo akudzionetsa yekha kuti alipo ndiyeno basi mpaka na monga mmawa uja kubwerapo ndipo akufuna chizindikiro chimenecho pa munthu aliyense ndiye ndinu anthu anga ndinu iwo amene ine ndikuwakonda awa ndi iwo amene amamvetsera kumatepi ndi zina zotero ndiye inu mukuona kusimidwa komwe izo zikundiyikamo ine kusimidwa zizindikiro zakudza kwake ziyenera kuponyera chiwalo chilichonse cha khristu mukusimidwa tsopano zokhuza miyoyo yathu zokhuza ubwino wathu wathu kuchokera kuno mpambuyo pake chabwino kodi ife tidzapangidwa chiyani ngati ife tipindula dziko lonseri kodi ife ndi chiyani kodi ife tikukhalira chiyani kodi inu mukugwiriranji ntchito kodi inu mumadyeranji kodi inu mukuzunzikira chiyani kuti mukhale moyo kodi inu mukukhaliranji moyo kuti mufe ndipo inu simuli woyenera kuti mukhale moyo mpaka inu mutayenera kuti mufe ndizoona ndipo ife tikuona zozizwitsa zochuluka zamachiriso izo ziyenera kutiyika ife mukusimidwa ngati mnyamata wang'ono uja kodi ine ndikuyang'ana pa akazi a pekinipo tsopano kodi awa ndi akazi a pekinipo kodi ndinu aja omwe munali naye mnyamata pano china chake kapena wina bwanji apa pali mkazi atakhala uja yemwe ine ndinali kumukamba ine ndinangopezeka ndikuyang'ana chakumeneko ndikumuona iye tsopano ngati mulungu angakhoze kuchitira izo kwa mnyamata wang'ono uja izo ziyenera kukuponyerani inu mukusimidwa bambo wochokera mu New Albany iye mwina akhoza kukhala pano usiku uno iye ndi bwenzi kwa mbale wanga Robertson anali ndi mnyamata wang'ono pano ine ndikuganiza akazi awo anali ndi kansa nthawi ina ndipo anachiritsidwa ndipo tsopano mnyamata wang'onoyu ali ndi mphumu moyipa kwambiri mpaka iye ali basi mumaonekedwe oyipa munthu wang'ono ali pafupi ndi mmero wa kansa iye mwini mwaona ndiyeno iye wamubweresa mnyamata wang'onoyo Inde, ine ndikuona dzanja lake mwamba mbuyo, mbuyo uko. Anapembererwa mawa uno. Inimukuona. Kusimidwa. Pamene nkazake anali pafupi kufa ndi kansa, iye amadziwa kuti Mulungu akanakonza kumuchiza iye. Ndipo ngati Mulungu angakonze kumuchiza nkazake, Mulungu akonza kumuchiza nyamatayo. Ndipo zimaponyera izo muchikhalidwe chakusimidwa. Mukuona? Iwe uyenera kubwera. Ndipo pamene iwe wasimidwa, ndiye Mulungu akonza kumvetsera kwa iwe. Koma ngati iwe uli wosasamala, basi iwe sumasamala kuti kaya iwe akupasa kapena ayi chabwino, ndiye izo zosiyana. Iwe kuti ukusamala, koma izo zimatengera kusimidwa kuti uchite zimenezi. Ine ndikukhulupirira kuti chifukwa chimene ife sitikukhala nako kusimidwa ndi chifukwa chakusowa kwa chikondi Mulungu, chikondi cha Mulungu. Ine ndikuganiza kuti chikondi cha Mulungu chimayambitsa kusimidwa. Ngati Mulungu ali mwa inu, chizindikiro mkati mwa inu, ndipo iwe ukamaona zikhalidwe za nthawi ndi wanthu akusambira mutchimo momwe iwo alili, izo zikuponyera iwe mukusimidwa. Ine ndikukhulupirira kuti izo zitero. Tsopano mawu mwachimvekere amafotokoza. Ngati inu mukufuna kuzilemba izi mwa Galatiya 5:6 kuti chikhulupiriro chimagwira ntchito ndi chikondi. Mukuona? Chikhulupiriro chimagwira ntchito ndi chikondi. Ndipo njira yokha imene iwe ungakhale ndi chikhulupiriro ndipo khala ndi chikondi poyamba. Chifukwa pambuya pa zonse chikhulupiriro ndi ubwino wa chikondi. Ubwino ndi chimodzimodzi chimene chikhulupiriro chili ndi ubwino wa chikondi. Tsopano inu ngati inu muli wopanda chikondi, inu simungakhoza kukhala ndi chikhulupiriro. Mukuona? Inu mungakhale bwanji ndi chikhulupiriro mwa mkazi wanu ngati inu simumukonda iye? Umo ndi mwa filio. Tsopano nanga bwanji mwa agapo kwa Mulungu? Zingakhale modani ngati inu simumukonda Mulungu? Ngati inu muli mumamukonda mkazi wanu ndipo mkusamamuza iye za izo, ndikusamakhala konse pansi ndikupanga chikondi kwa iye, kuchionetsera icho kwa iye, kumutsomzona iye, kumukumbatira iye, ndikumuza iye kuti iye ali ndi wodziwa kuphika kwambiri mdzikolo, zinthu zonse zimene inu mukuzidziwa ndi momwe iye alili wokongola ndi kuchuluka kwa momwe inu mumamukondera iye, ngati inu simumachita izo, iye sadzadziwa konse izo. Ndiyo njira yake. Ngati inu mumamukonda iye, inu mumamufotokozera izo. Ndi momwe ife timachitira kwa Mulungu. Pamene ife timamukonda iye, ife timamuuza iye za izo. Ife timakhala pansi ndipo ife timamulambira iye ndi kumupembedza iye. Ndipo onani, chikondi chimatiwongolera ife ku izo. Tsopano bwanji ngati china chake chikuyenera kuti chichitidwe kwa mkazi wanu? Bwanji momwe chingakuponyereni inu mukusimidwa kuti muchifikise icho poti chichitidwe? Bwanji ngati wina atanena kuti mkazi wanu ali ndi kansala? Bwanji ngati wina atanena kuti mkazi wanu ali ndi TB ndipo iye ali pafupi kuti afe? Komabe inu mudza, inu mungachite chilichonse. Onani, izo zingakuponyereni inu mukusimidwa. Ndipo ndi chinthu chomwecho chimene chili. Ife tiyenera kukhala nacho chikondi, ife tisanakhale nacho chikhulupiriro. Ndipo chikhulupiriro pamene ife tili nacho chikondi chenicheni, kodi icho chimachita chiyani? Icho chimakangira chikhulupiriro chathu kunja kubwalo la nkhondo ya Mulungu. Mukuona? Chikondi chenicheni cha umulungu kwa Mulungu ndi kwa mawu ake ndi kwa anthu ake, chidzakankhira chikhulupiriro kumeneko. Chikondi chimango chigwira chikhulupiriro ndi kuti basi bwera tiye tizipita. Ndipo icho chimapita uko chifukwa ndicho chimene chikondi chimachita. Yohane 14:23 Yesu anati, ngati munthu akundikonda ine, iye azisunga mawu anga. Tsopano inu simungakhoze kusunga mawu ake wopanda kukhala nacho chikhulupiriro muzimene iye ananena. Kotero inu mukuona, ngati iye amakonda Mulungu, ndiye iye amasunga mawu a Mulungu. Ngati iye anati ine ndine Ambuye amene anakuchiritsa iwe, iye amakhulupirira zimenezo. Chikondi chimamupangisa iye kukhulupirira izo, chifukwa chikondi chimalamulira zonse. Ngakhale ine ndiyankhula ndi malilime a wanthu ndi angelo, nkusakhala nacho chikondi tigantu maona ngakhale ine ndikhale nacho chikhulupiriro choti nkusuntha nacho mapiri ndipo nkusakhala nacho chikondi tigantu chikondi chimalamulira zonse chifukwa mulungu ndiye chikondi mulungu wachikondi tsopano inde bwana ngati yesu anati ngati munthu andikonda ine iye adzasunga mawu anga ife tikudziwa kuti izonzoona kuti mulungu amakomana nawo moyo wosimidwa tsopano ife tonse tikuzidziwa izo koma kawirikawiri izo zimatengera china chake kuti chitiwongolere ife muchimenecho mukukhumudwa kumeneko kusimidwa izo zimatengera china chake kuti chichite izo ife tikupeza izo mu Yakobo 5:15 kuti baibulo linanena kuti chogwira ntchito mwamphamvu ndiko kusimidwa pembero logwira ntchito mwamphamvu la munthu wolungama limapindula mochuluka pamene munthu wolungama munthu wabwino alowa mukuvutika kapena ulendo wa moyo kapena kuvutika chimodzi chake ine ndikuganiza ulendo ndilo liwu labwinoko kuvutika kapena ulendo chilichonse chomwe inu mungafune kuchitcha icho koma pamene moyo kukhala mukusimidwa mukuvutika pembelo logwira ntchito mwamphamvu la munthu yemwe angakhoze kusonyeza chizindikiro ilo limachita china chake moona zindikirani zomwe baibulo linanena panaponso mu Yakobo 5:16 linati ngati kuvomereza zolakwisa zathu kukonza bwino kukhala wokonzekera izo kuvomereza zolakwisa zathu wina kwa mzake kukhala wopanda zolakwisa kuwafunsa anthu kuti akupemphereleni inu kuvomerezana zolakwisa zanu wina kwa mzake ndi kupemphererana wina ndi mzake pamenepo inu muli ndi chikondi choti ine ndili nacho chidaliro ine ndikonza kuvomereza kwa inu cholakwa changa ndipo inu mukhoza kuvomereza kwa ine cholakwitsa chanu ndipo ine ndimakukondani inu mokwanira bwino kuti ine ndikupemphererani inu ndipo inu mundipempherera ine ndipo ife tikhala nacho ichi ndi pemphero logwira ntchito mwamphamvu mpaka ilo litayankhidwa ndiko kusimidwa ndicho chimene ife tiyenera kumakhala nacho nthawi zonse tiyeni titenge zitsanzo zina zamalemba za izo zomwe zinachitika tsopano kwa wena pafupifupi maminiti 10:10 ambuye akalola Yakobo iye anali mwamuna iye poyamba anali wang'ono kukhala ngati mnyamata wosasamala iye ankaganiza mu malingaliro ake omwe kuti iye ankadziwa kuti ufulu wakubadwa unkadanthauza chilichonse kwa iye ndipo iye sanali kusamala momwe akanati aupezere iwo basi malingana iye ataupeza iwo ndipo pamene iye anaupeza iwo iye ankaganiza kuti chilichonse chinali bwino chifukwa iye anali nawo ufulu wakubadwa iye ankaganiza chinthucho chinali chitakhazikika iye anabwera kwa mbale wake pamene iye anali wanjala akubwera mmenemo kuchokera kuthengo kuchokera kogwira ntchito ndi ng'ombe ndi kokasaka agwape ndipo mbale wake iye ankafuna mpoto waukulu wachipere mphoza zakuthengo ndi zinthu palimoti ziyenera kukhala kuti zinali zodolola pamene munthu ali wanjala pambuyo pakuyenda kwa tsiku lonse ndipo mbale wake anati ine ndangotsala pang'ono kuti ndipomoke ndipatseko ine pang'ono izi ndipo iye anati chabwino ngati iwe ungalumbire kwa ine kuti nditenga ufulu wakubadwa mwaona iye sanali kusamala momwe ankachitira izo basi malingana upeze iwo ndipo iye anaganiza pamene iye apeza ufulu wakubadwa iwo ukhazikitsa ichi pentekosite apo ndi pamene inu munalepherera inu munaganiza chifukwa kuti inu munabadwa mwa mzimu kubadwa mwa mzimu wa mulungu ufulu wakubadwa izo zinakhazikisa icho koma izo zinangoyamba icho inu mukukumbukira muthenga wamvereni inu iye momwe kuti mwana atatha kubadwa mu mbanja amakhala mwana wawo iye amakhala nawo ufulu wakubadwa nawo koma izo zimayenera kuti zitsimikiziridwe kuphunzitsidwa kwa mwana ndiyeno ngati iye sanaonetse chitsimikiziro choti ndi mwana womvera kuchifuniro cha Atate ndiye izo ziyenera kukhala chabwino izo sizinali kupeza sanali kukhala wolandira chuma iye samalandira kanthu komabe iye anali mwana wawo koma iye samalandira kanthu ngati iye sanali wokondweresedwa ndi ntchito ya Atate ndipo chotero pamene mzimu woyera unagwera pa wanthu a chipentekosite ndipo iwo anayamba kubwezeretsanso mphaso ndi zinthu zomwe zinali mu mpingo iwo ankaganiza chifukwa iwo anali atabadwa mwa mzimu izo zinakhazikitsa icho koma inu mukuona pali kukhazikitsa kwa mwana ndipo pambuyo pa izi mwanayo ankatsimikizira kuti ali mwana weniweni ndiye iye anali kutengedwera mu malo apagulu ndiyeno anali kuyimikidwa pamwamba ndi kusinthidwa miinjiro ndipo ankayikidwa pamwamba pamenepo ndiyeno panali kukhazikitsidwa kwa mwana kuti iye anali wolandira wa chilichonse chimene Atate anali nacho Mulungu anachita chinthu chomwecho kwa mwana wake pa phiri la chiwalitsiro iye anapindidwa ndi kapena mtambo ndipo anasinthidwa maonekedwe ndipo chovala chake chinawala ngati dzuwa ndipo liwu linati uyu ndiye mwana wanga wokondedwa mwa yemwe ine ndili wokondweretsedwa bwino Mose ndi chilamulo zinali zitalephera ndipo uyu ndi iye mvereni inu iye iye anakhazikitsidwa maona tsopano Yakobo anaganiza chifukwa chakuti iye anali nawo ufulu wakubadwa kuti chilichonse chinali chitapangidwa momwemonso anachitira anthu achipentekosite ndipo iwo anayamba kupanga bungwe aumodzi autatu ndi mitundu yonse ya mabungwe ndikukangana ndikukokana pawina ndi mzake zinatsimikizira kuti chizindikiro sichinali kusonyezedwa mwano nsanje makangano mwaona koma ndiko kumene izo zinakathera tsopano onani Yakobo ankaganiza chinthu chomwecho koma mwakuopa usiku wina za moyo wake omwe kusimidwa kunamugwira iye pamene iye ankaganiza kuti kungooloka msinge umenewo kutsidyako mʼbale wanga akuyembekezera kuti akandiphe ine iye akachita izo mwaona ufulu wakubadwa umene iye anali ataupeza unali chinthu chomwe chikanati chipangitse imfa yake ndipo nthawi zina chinthu chomwecho chimene iwe umalandira monga mzimu woyera iwe uli ndipo uli wobadwa kachiwiri mwa mzimu ngati iwe susamala chinthu icho chomwe chidzakuweruza iwe pa mapeto izo ndi zolondola madzi omwewo amene anamupulumusa Nowa anaweruza dziko lapansi chinthu chimene inu mungati muchitche kutentheka chikhoza kukhala chinthu chomwecho chimene chidzakuweruzeni inu pa mapeto a msewu tsopano Yakobo ankadziwa kuti moyo wake unali utayandikira pa mapeto iye anali naye mthenga amene anabwera kudzamuwuza iye kuti mʼbale wake ndi amuna 400 a zida anali kubwera kuti adzakumane naye iye anadziwa kuti iye anali pa njira yake mantha anamugwira iye iye anatumiza wanthu patsogolo ndi ng'ombe ndi ziweto ndi nkhosa kuti akapange nsembe ya mtendere ndi Esau ndiye zinatha izo iye anatumiza gulu lina ndi katundu wina wa zinthu kenako iye anatumiza gulu linanso ndi katundu wina wa zinthu kuyesa kuti zikakumane naye iye choyamba kuyesa kuti abweze mkwiyo wake ndiye iye anapika poganiza izo sizikanati zimuyimitse iye chifukwa mwina mwake iye ali wolemera koposa momwe ine ndilili iye sali kuzisowa izi ndiye iye anatenga akazi ake ndi ana ake ang'ono ndipo anawatumiza iwo patsidya kuti Esau awaone wana ang'ono awo ndi akazi ake ndipo ndithudi azukulu ake akazi ndi amuna iye sakanati awaphe iwo ndiye iye iyapobe sakanakhoza kuchita izo Mulungu amadziwa momwe angamupezere munthu Yakobo anawoloka khwawalo kumeneko iye anagwera pansi pa mawondo ake inu mukudziwa iye anakhala ngati shasha wamng'ono izo zisanafike mundikhululukire kayankhulidweko
koma kukhalangati iye anali yabobo yakobo amatandauza wachinyengo ndipo icho ndi chomwe iye anali koma panali china chake chinayenera kuti chichitike kwa iye pamenepo mukusimirwa pamenepo pomwe imba inagona patsogolo pake pakhoza kukhala amuna ndi akazi omwe akhala pano usiku uno omwe imfa yagona patsogolo panu pomwe ndipo njira yokha yomwe inu muti mudzakhala okhoza kupeza chinthu chimene inu mukuchifuna ndikungobwera mosimidwa ine ndiyenera kukhala nacho icho usiku uno ine ndichipeze icho tsopano kapena ine ndathedwa mawa ndi zochedwa kwambiri ine ndiyenera kukhala nacho icho tsopano pamene inu mupemphera kufuna ubatizo wa mzimu woyera chizindikiro musati muziti chabwino tsopano ine ndipita uko ndikukayesa ambuye ine ndatopa pang'ono oh chifundo khalani mu mpando wanu musati konse musati mupange kuyesera kulikonse ngati inu mubwera itini ine ndikadusa mu mzere wa pemphero akakapaka mafuta pa mutu wanga ine ndikaona ngati izo zikandichitira ine ubwino uliwonse mukanakhoza kungokhala basi pomwe mulipo mpaka inu mutafika pa malo amenewo mpaka mpingo wonse ufike pa malo omwe ali pakati pa imfa ndi moyo inu muyene okhala nawo iwo tsopano kapena kuwonongeka ndiye mulungu asunthira poonekera izo zimatengera kusimidwa kuti umufikise mulungu poonekera yakobo analira kuti sanateropo kale posimidwa iye anayitana mpaka iye anafika pogwirana ndi mulungu ndipo pamene iye anatero iye analimbana osati pa maminiti 15 iye analimbana kuti akhale naye iye mumoyo mwake utali wa usiku wonse ndipo apabe iye ankadziwa kuti analibe dalitso ndipo iye anali wokhoza kugwiritsabe mpaka dalitso litabwera iye analimbana mosimidwa mpaka dalitso linabwera ndiye ndipo pamene iye anaona mpaka mulungu anabwera poonekera ndiye nomwe kusimidwa ine sindikulolani inu kuti mupite pamene iye anayamba kumvelera daliso likubwera pa iye anthu ambiri amati ulemerero kwa mulungu ine ndachipeza icho tsopano pamenepo inu mwanyengedwa ee mwina wake kuti oh ine ndikungomvelera bwino kwambiri mbale Branham ine ndinapita kumusuko ndipo ndinakapemphera oh kunjenjemera kunangoyenderera pa ine ndipo ameneyo mwina akhoza kukhala mulungu ine ndinaona kuwala kwakukulu patsogolo panga ameneyo akhoza kukhalabe mulungu koma zimenezo sizomwe ine ndikuzikamba baibulo linati mwa Hebri mutu wa 6 mvula imagwera pa olungama ndi osalungama mofanana basi tsopano inu mutenge tirigu ndipo mutenge maudzu ndipo muziyike izo mmunda ndipo mvula makamaka imatumizidwira kwa tirigu koma mvula imagwera pa maudzu mofanana ndi momwe iyo imachitira pa tirigu ndipo mvula ndipo maudzu ali osangala basi kupata mvulayo monga tirigu alili ndipo ndi mvula yake yomweyo mzimu woyera omwewo ukhoza kugwera pa osakhulupirira ndikumupangisa iye kuchita chimodzimodzi basi momwe okhulupirira amachitira koma ndi zipaso zawo iwo amadziwika ndi zomwe ine ndikuyankhula ndicho chizindikiro koma dha ndipo yakobo kani mukusimidwa iye anati ine ndikudziwa ine ndakumvererani inu inu muli pano ndi ine koma ine sindikusiyani inu kuti mupite wina wake amachiona icho bwino kumvelera pang'ono koyamba iwo amauka ndikulumba mmwamba ndi pansi kuthamanga mkanjira amati ine ndachipeza icho ine ndachipeza icho ine ndachipeza icho ine ndachipeza icho oh ayi ayi yakobo anakhala pamenepo mpaka china chake chinachitika chimene chinamupangisa iye kuyenda mosinthika chinamupanga iye kukhala munthu wosinthika chifukwa kuti iye anakhala mpaka icho chitachitika ndipo iye anali wokhoza baibulo linati iye anagwiritsitsa mpaka iye anagonjetsa munthu angamugonjetse bwanji mulungu koma iwe ukhoza kuchita izo iwe ukhoza kuchita izo munthu angamugonjetse mulungu Nhawi ina panali mundu wotchedwa Hezekia anali adauzidwa ndi mneneri pakuti atelwa Ambuye iwe ufa. Hezekia anatembenuzira nkhope yake kukhoma ndipo mosimidwa iye analira momveka, Ambuye mundilingalire ine, ine ndayenda pamaso pa inu ndi mtima wangwiro ndipo ine ndikufuna zaka zina 15. Mulungu adamuwuza iye kale kuti china chake chikanati chichitike iye akanati afe, ndipo mukusimidwa iye anasintha dongosolo la Mulungu. Kusimidwa kani? Iye analira mowawidwa mwakusimidwa. Yakobo anakhala pamenepo mpaka daliso linabwera ndipo anamusintha dzina lake kuchokera ku wachinyengo kukhala kalonga ndi Mulungu. Ngakhale fuko linatchedwa ndi dzina lake inde bwana. Chinali chiyani icho? Zotsatira zinali chifukwa iye anakhala wosimidwa nacho chinthucho. Ndipo tsiku lotsatira pamene iye anakumana na Esau, iye sanasowe omulondera aliwonse, iye anayenda kupita komweko ndipo anakakumana naye iye. Mukuona chifukwa chiyani? Iye anali mukusimidwa mpaka iye atapeza chitsimikizo. Ndipo inu mukhale osimidwa mpaka inu mutapeza chitsimikizo. Ngati inu simudero, musati mubwere nkomwe kuti muzapempereredwe, musati mubwere konse kuti mupite kuguwa. Yembekezani mpaka zitakhala pakati pa moyo ndi imfa kwa inu, ndiye china chake chichitika ndithudi kusimidwa. Rute anafika posimidwa nthawi ina pamene iye anali atayima pafupi ndi Naomi. Kodi iye akanayenera kuti abwerere kwa anthu ake, kwa onse amene iye ankawakonda ndi onse amene iye ankawapembeza, milungu yake ndi anthu ake? Kapena kodi iye akanali amamatire kwa Naomi? Kodi iye ayenera kuchita chiyani? Ndipo iye anafika mukusimidwa, ndipo iye analira mokweza. Kumene inu muti mupite ine ndipita, kumene inu muti mukakhale ine ndikakhala, kumene inu muti mukafere ine ndikafera, kumene inu muti mukayikidwe ine ndikayikidwa, kapena ine ndidzakayikidwa. Ndipo Mulungu wanu adzakhala Mulungu wanga. Ndi zimenezo tu. Kusimidwa. Mulungu anamudalitsa iye, anamupatsa iye mwana wa mwamuna Obedi. Obedi anabala Jese, Jese anabala kupyolera mwa Jese anabwera Yesu. Chifukwa kusimidwa. Monga kahule kakang'ono kaja Rahabu, iye anali wosimidwa. Iye anadziwa kuti imfa inali patsogolo pake, iye anali pansi pa chiweruzo. Ndipo iye anafika posimidwa anati, ine ndikubisanira zoni, ine ndichita chilichonse kokha lumbirirani kwa Mulungu wanu ndipo nyumba yanga idzayima. Ndi zimenezo. Iye anati, nditi ngati iwe uti utenge chizindikiro ichi, icho itero. Elieza anafika posimidwa pamene udindo unayikidwa pa iye kuti akafune mkwatibwi wa Isaki. Elieza wa ku Damasiko anali munthu wopambana. Iye anali wokondedwa ndi Abrahamu ndipo iye anali kudaliridwa ndi Abrahamu kuti apite uko ndi kukafuna mkwatibwi, mtundu woyenera wa mkwatibwi kwa mwana wake Isaki. Kupyolera mwa uyo mukanali mudzabadwe Khristu. Tsopano Elieza pokhala munthu wa uzimu anadziwa chomwe icho chinkatanthauza. Mkazi wa mtundu woyenera ayenera kukhala uyo mkazi wa mwamuna ameneyo. Ndipo iye akanati amusankhe motani iye mu ora la kusimidwa kwake. Pamene iye anafika ku mzindawo, iye anapemphera ndipo anati, Ambuye Mulungu, ndicho chinthucho. Pamene inu mufika posimidwa, pitani kapemphereni, Ambuye Mulungu, lolani buthu loyamba limene litilikulukire ndikumwetsangamira ndikundipasa ine kuti ndimwe akhala ameneyo. Iye anapemphera mu ora la kusimidwa kwake. Rebeka buthu lokongola anabwera anamwetsera ngamira, ndiyeno iye anati, musati mundichedwetse ine pa ulendo wanga. Mkaziyo anayenera kuti afike pa nthawi ya kusankha ngati iye akanati apite. Iye anali choyimira cha mkwatibwi. Kodi iye akanati apite ndi kukakwatiwa ndi mwamuna yemwe iye sanayambe wamuonapo mkomwe? Tsopano ndicho chinthu chachikulu, sanayambe wamuonapo iye mkomwe, komabe iye anali atangomva kudzera kwa wanchito wake. Ndichocho imi na jankwaribu. Inu simunayambe mwamo unapo Kristu. Koma inu mwamva kudzera mwa anchito wake simene iye ali. Inu mumagulisa chili chonse kusiya nyumba zanu. China chili chonse chimene chimatengera kuti mupite mukampeze iye. Tsopano zindikirani. Ndipo iye anapanga lingaliro. Choimi na jankwaribwi. Anasiya kwawo kwa chipembedzo waona kuti apite. Yona anaponyedwa mmadzi mu nthawi ya namondwe pansi pa nyanja mimba mwachisomba. Chiyembekezo chonse chakupulumuka chinali chitapita. Koma zinachitika kuti chinabwera mu malingaliro ake kuti Solomoni mukudalitsa kachisa anati, Ambuye ngati anthu ati adzakhale mu mavuto kulikonse ndipo akadzatembenuka choyang'ana kukachisi uyu ndi kupemphera ndiye mudzawamve. Ndipo adadzitembenuza mmimba mwachinsomba anakhoza kupeza pena pake pa mawondo ake. Ine ndikuganiza ndi masanza achinsomba atakuta paliponse pa iye. Ndiye iye anapemphera mwakusimidwa. Ndipo mwa uko wosimidwa mpweya pang'ono chabe ndi wonse omwe iye anali nawo mu mimba mwachinsomba. Ndipo mwa mpweya pang'ono uwo omwe iye anali kuukoka mwina mwake iye sanali kudziwa kuti anali mbaliti. Ndipo anati, Ambuye ine ndikukhulupirira, ine ndikuyang'ana chamwamba kuloza kukachisi wanu. Ndipo ndi mpweya pang'ono wokha kuli ute mwakusimidwa anapemphera pansi pa zochitika zimenezo. Izo zinali zisanayambe zachitikapo kale, koma iye anali wosimidwa. Iye anapemphera, ndipo Mulungu anamusunga iye wa moyo kwa masiku atatu ndi usiku. Ndipo anakamupereka iye pamaloti akapereke uthenga wake kusimidwa. Hana mkazi wosabala mu Baibulo, iye ankafuna mwana. Ndipo iye anayamba kusala pofuna iye. Ndipo iye anasala, ndipo anapemphera mpaka ngakhale wansembe yemwe mukachisa anaganiza kuti iye anali atalezewa. Iye anali mukusimidwa koteroko ndi akazi wena onse akuyang'ana kuti ndi benenga ya mtundu wanji winayo anali atavala. Ndipo inu mukudziwa momwezo zimakhalira. Ndipo winayo akuona kuti wavala zovala za mtundu wanji ndi kumayangulaza zinthu zomwe zikuchitika pa famuyo. Koma osati Hana, iye anaenda kumene kupyola mugulu lonselo. Ndipo anapita kuguwa, iye anali akusala. Iye ankafuna kuti chitonzo chake chichotsedwe. Zikusiyana bwanji izo lero, zili pafupi chitonzo kuti ukhale ndi mwana. Apo zinali, icho chinali chitonzo kusakhala naye mmodzi. Ndipo iye anagwada pa mawondo ake. Ndipo iye sanatasamaliza apamwamba kukachisi. Iye sanasamale za wansembe olemekezeka pamene iye anali kutuluka kunja. Iye anali mukusautsika kotero mpaka misozi yake inali kuyenderera kutsikira pa masaya ake. Ndipo iye anali akulira mwakusimidwa, o Ambuye Mulungu, ndipaseni ine mwana. Ndipaseni ine mwana. Ndipo zindikirani, iye sanali wodzikonda. Pamene Mulungu anamumva iye, ndipo anamuyankha pemphero lake, ndipo anamupasa iye mwana, iye anamupereka iye mobwezera kwa Mulungu. Ndipo chifukwa kuti iye anali wololera kuti asakhale wodzikonda, Mulungu anamuyankha kale pemphero lake, iye anamupasa iye mneneri. Oh, ilo linali daliso lowonjezera. Oh, iye ali basi wodzaza ndiwo zinthu zowonjezera za zing'ono izo zomwe iye amapereka. Osati mwana yekha koma mneneri. Ndipo panali palibe masomphenya otseguka kwa zaka zambiri mbiri mu Israeli. Samuele mneneri woyamba kwa zaka zambiri mbiri chifukwa mayi anapika posimidwa kuti iye akanakhoza kukhala wopanda mwana. Ndipo iye anali atadusa usingu wakubala mwina mwake usingu wa makumi asanu ndi amodzi zaka makumi asanu ndi awiri. Ndipo iye anapemphera ndi kusimidwa. Iye ayenera kukhala naye mwana ameneyi. Chinali chiyani icho? Mulungu anali atayankhula kwa iye mopanda kukayika. Inu simungakhale muli osimidwa mpaka Mulungu atayankhula kwa inu. Oh, mpingo, dzukani ndipo dzigwerezeni nokha. Tinani chikumbumtima chanu, zidzutseni nokha muhora lino. Ife tiyenera kukhala osimidwa kapena kuwonongeka. Pali kubwera chine chake kuchokera kwa Ambuye. ine ndikuti dziwa izvo ngati pakuti atero ambuye pali kubwera china chake ndipo ife kuri bwino tikhale osimidwa ziri pakati pa moyo ndi imfa ito tidzapyola pakati pathu ndipo ife tidzachiona ichi chifukwa kuti iye sanali wodzikonda iye anapatsidwa mneneri mkazi wa chishunemu anali ndi mnyamata wang'ono yemwe mneneri anayankhulira mawu a mulungu pa iye ngakhale iye anali wachikulire ndi mwamuna wake wachikulire iwo anali wopanda wana koma iye anali wachifundo kwa uyu mneneri uyu ndipo iye ankadziwa kuti iye anali munthu wa mulungu iye anazindikira kuti iye anali wolemekezeka mwamuna weniweni iye anabwera analowa mu nyumba ngakhale mwamuna wake kulibe ndi zina zonse zowonjezera iye anali munthu woyera iwo amakhoza kuona kuti iye anali munthu wolemekezeka iye ankamuona iye akuchita zizindikiro ndi zodabwitsa iye anali atamumva iye akuyankhula zinthu zimene zinachitika iye anali wolemekezeka munthu woyera iye anati kwa mwamuna wake ine ndazindikira kuti bambo uyu amene anayima pano nacheza ndi ife ndi munthu woyera dona wa pa nyumba iye anadziwa kuti uyo anali munthu woyera ndipo iye anamumangira kanyumba kakang'ono panjapo ka iye kotero kuti iye akanati asamachite manyazi iye akanamakhoza kumabwera kudzera uko pamene akanafuna kutero ndi zina zotero iye anayika kakama kakang'ono kunja uko ndi dende la madzi ndi zina zotero kotero kuti akanamakhoza kumadzisambisa yekha ndi kukhala ndi wena woti azimwa ndipo mwina mwake ankachita kutumiza mdzakazi kapena wina wake wopanga mkate ndi zakudya zina kuti amudyese iye ndikumabwera chakumeneko ndikudzamuchezetsa mwatsiku kwa iye kapena china chake ndipo chotero pamene Eliya anaona chifundo ichi chikuchitidwira kwa iye ndipo kunalembedwa chimene inu muchitira kwa ang'ono wanga inu mwachitira icho kwa ine chotero iye anaona kuti mkaziyo anali kulemekeza mulungu pamene anali kulemekeza mneneri uyu pamene iye amaona mulungu mwa mneneriyo ndipo chotero mkaziyo sanafune chilichonse chifukwa cha izo sizinali mu mtima wake kufunapo chilichonse iye ankangochita izi chifukwa iye ankakonda mulungu iye sanachite izi pofuna mdaliso wina uliwonse iye ankangozichita izi tsopano Eliya anati pita ukamufunse iye kodi ndikamuyankhulire iye kwa mfumu ndine mzake wa pamtima kapena kapitawo wamkulu ine ndikumudziwa iye bwino kwenikweni pali ubwino wina chinthu china chimene ine ndingamuchitire iye ine ndikufuna kuti ndimupatse iye china chake pamomwe iye wakhalira ali kwa ine iye iye wandidyesa ine iye wandilola kumagona mumakama ndipo iye wakhala wabwino kwenikweni kwa ife tsopano kodi ine ndingachite chiyani iye anati ayi ine ndikukhala basi pakati pa abale wanga ndife ife tikupeza bwinoko tili ndi malo okhalamo ndipo ndizo zonse ife sitikusowa kanthu kena ndipo Gehazi anati kwa iye koma iye alibe wana aliwonse mosapitirira kuposa momwe Gehazi anaona ichi mopanda kukayika mneneri anaona masombenya pakuti iye anali pakuti atero ambuye pita ukamuze iye mu nthawi yake kapena mu nthawi yoyenera chaka kuchokera pano iye adzayangata mwana ndipo mwanayo anabadwa pamene iye anali pafupi usingu wa zaka khumi ndi ziwiri momwe anthu achikulire awo ayenera kuti ankamukonda mnyamata wang'ono uyu mwana wawo yekha ndipo dziku lina iye anapita kokadula tirigu ndi abambo wake iyenera kuti inali pakati pa tsiku anaombedwa ndi dzuwa ine ndikulingalira chifukwa iye anayamba kufuwula mutu wanga iye anadwaliradwalira bambo ake anachita kumutenga iye kuchokera kumunda ndipo zinali zodzidzimusa pamenepo kotera kuti iye anatumiza wantchito ndikumutumiza ku nyumba mayi ake anamunyamula iye m'manja mwawo mpaka nthawi ya masana ndipo iye anamwalira zindikirani mwana wake yekha yemwe anali atapasidwa kwa iye ndi ambuye kupyolera mupemphero ndi lonjezo la mneneri ndi pakuti atero ambuye iye anadziwa kuti pali china chake chalakwika pena pake izo sizikanakhoza kutero chabe motani kuti mulungu anamupatsa iye mwana ameneyo ndikumulola iye chikondi chake chifike kwa mwana ameneyo komabe iye sanachite kupempha kumufuna iye iye anali wokalamba kwambiri kuti akhale naye iye dzanja la mulungu linachita kunena icho mwamuna anayankhula icho mneneri ndipapo mwana uyu ali muchikhalidwe ichi anali atamwalira mwana wake yekha kotera iye anali kwa wantchito ndiyikire ine chishalo pa bulu ndipo iwe ukwere ndipo iwe usati uyime ngati wina aliyense ayesa kuti akuyimitse iwe usati unene liwu lililonse ndipo iwe uwongolere molunjika ku phiri la Karimeli pamwambapo mu mphanga kwina kwake ali mkatimo uko kuli wantchito wa mulungu wa mwambamwamba mmodzi yemwe anandiwuza ine pakuti atero ambuye ine ndidzakhala ndi mwana ine ndikufuna ndidziwe chifukwa chomwe mulungu wachitira izi kotero iye anati pita molunjika patsogolo ndipo usayang'ane zabulu ungomusiya zitamanga molimba mmene angatere iwe ungomusiya iye azitamanga mpaka iwe utakafika kumeneko kusimidwa ndipo Eliya mneneri anayimirira anayang'ana ndipo anati apa pakubwera wachisune muja ndipo iye pali china chake cholakwika ndiye mulungu wachibisira icho kwa ine ine sindikudziwa chomwe chili cholakwika anati pita ukakumane naye ine ndiri tiye ndifulumize pali china chake chalakwika kusimidwa kunali kutafika pa mneneri kusimidwa pa mkazi mwaona iwo anali kudza pamodzi wina akufuna kuti adziwe chimene mawu ambuye anali ndipo winayo sankadziwa chimene mawu ambuye anali ndi zimenezo tu wina akufuna kudziwa icho ndipo winayo sankachidziwa icho mkazi ankafuna kuti achidziwe icho ndipo mneneri sankachidziwa icho anali mulungu wachibisa icho kwa ine ine sindikudziwa chomwe ndingamuuze iye akafika pano kotero anali pafupi kufika apo ndiye iye anatukulira mmamba dzanja lake iye anati kodi zonse zili bwino ndi inu zonse zili bwino ndi mwamuna wanu kodi zonse zili bwino ndi mwanayo tsopano mkaziyo anali atafika pa mapeto akusimidwa kwake iye anati zonse zili bwino ulemelero zonse zili bwino kusimidwa kwake kunali kudatha iye anali atamupeza wantchito wa ambuye ngati iye akanati asakhale atafika uko iye bwenzi akadali mukusimidwa koma inu mukuona iye anali kumeneko iye anati zonse zili bwino Elisha anaganiza chabwino nchiyani chikuchitika tsopano kotero iye anathamanga ndipo anakagwera pansi pa mapazi ake izo zinaoneka ngati zachilendo kotero Gehazi anangomutukula iye anati musiye iye yekha usati uchite izo Eliya anati kwa wantchito wake usati uchite izo musiye iye yekha pali china chake chalakwika mulungu akundibisira ine icho ndiye mkaziyo anamuululira iye kuti mwana anali atafa tsopano mneneri sankadziwa choti nkuchita iye anati Gehazi tenga ndodo iyi imene ndimayendera iye ankadziwa kuti chilichonse chomwe anachikhudza chinali chodalitsidwa sipasanali iye anali mulungu mwa iye iye ankadziwa yemwe iye anali iye ankadziwa kuti iye anali mneneri kotero iye anatenga ndodo iyi ndipo anati Gehazi iwe utenge iyi ndipo iwe upite nukayigoneke iyo pa mwanayo ndipo ngati wina wake ayankhula kwa iwe iwe ukhale wosimidwa ndipo usati uyankhule kwa aliyense ndipo usalole uzingopita patsogolo usati uyankhule ndi aliyense ukayike iyo pa mwanayo koma mkaziyo izo sizinathetse kusimidwa kwake izo sizinakhutise chomwe iye anadzera iye anati pamene ambuye mulungu alipo ine ine sindikusiyani inu mpaka inu mutapita kukatumikira kwa mwana wanga ndipo Eliya anayamba kusimidwa ndipo apa iye anapita kutsika ndi msewu iye ndi mkaziyo ndipo pamene iwo anakafika uko anthu onse anali panja akufula ndi kulira ndipo mkaziyo anali atachita chinthu choyenera kwambiri chomwe chinayenera kuti chichitidwe iye anatenga mwana uja ndipo anamugoneka pakama pomwe Eliya ankagonapo izo zinali zabwino monga ndodo yake ndipo iye sanaukepo apo chotero zimenezo sizinagwire mtchito iye ankafuna kuti adziwe china chake chosiyana mneneri analowa umo tsopano iye
ali mukusimidwa
tsopano kodi iye achita chiyani ndipo ife tikupeza mu Baibulo kuti iye ankangoyenda uku ndi uko munyumbamo wosimidwa ine sindikudziwa china chilichonse choti ndichita Ambuye ine ndili pano inu munandiwuza ine kuti ndiyankhule zija kwa mkazi uyo ndi pakuti atero Ambuye ndipo izo zinali ndendende momwe ine ndinamuwuzira iye chifukwa inu munandiwuza ine
tsopano apo iye ali mubvuto ndipo ine sindikudziwa choti ndichite apo pagona mwana wakufa ine ndingachite chiyana Ambuye palibe zokayika mzimu woyera unati ngati mulungu ali mwa iwe ndiye dzigoneke wekha pamwanayo chinthu choyamba inu mukudziwa iye anayima anayendetsa ndi kuyika manja ake pa manja ake mbuno yake pa mbuno yake milomo yake pa milomo yake
ndipo pamene iye anadzigoneka yekha pamwamba pa iye mwanayo anayetsemula kasanu ndi kawiri kusimidwa kunali kutatha mwanayo anabwera kumoyo chifukwa chakuti kusimidwa kuja kunamuongolera mkazi uja kwa mneneri ndipo kusimidwa kunamuongolera mneneri kwa mwana ndipo kusimidwa mwa onse iwo kunamukokera mulungu poonekera ndi chikondi cha mulungu ndi chikondi cha kwa anthu ake chinabweresa chikondi cha mulungu pansi ndipo chinaponyera chikhulupiriro pa bwalo la nkhondo ndipo ntchito inagwirika mulandu unatsekedwa amen ndi zimenezo kusimidwa kumachita izo ndithudi mkaziyo sakanatachoke Bartumeyu wakhungu ankaganiza kuti yesu ankanamudutse iye pamenepo atakhala panjapo pachipata wakhungu wopemphetsa wofuna chithandizo chinthu choyamba inimukudziwa anamva phokoso yesu anali akudutsa chapamenepo iye anati ndani akudutsa pamenepa wina wake anamukangira iye pansi iye anati chonde wina wake ndi ndani amene akudutsa pamenepa mmodzi wa iwo chabwino mwina mwake wophunzira wang'ono wamkazi wachifundo ananena kwa iye anati bwana kodi simukudziwa yemwe uyo ali amene akudutsa apa ayi ine ndikuwamba ena ayiwa kuti kuli manda wonse odzaza ndi wanthu akufa kuno ngati iwe umadzusa akufa pita ukawadzuse iwo kodi uyo ndi wamwano kapena wina wake ayi kodi iwe unayamba wamvapo za mneneri uja wa ku Galileya mneneri wang'ono uja wotchedwa yesu wa ku Nazareti ayi chabwino inu mukudziwa mu Baibulo ilo limanena mu mipukutu yathu kuti mwana wa Davide adzaleredwa kuti adzakhalepo ndi iyeyo kodi ndi iyeyo kodi ndi iyeyo ndipo iye akudutsa apa kusimidwa kunamukokera iye kuti afuule oh yesu inu mwana wa Davide chitirani chifundo pa ine musadi mundipitirire ine oh mpulumutsi wa chifundo imvani kulira kwanga kodzichepetsa pamene inu mukudzacheza kwa wena musadi mundipitirire ine pano oh yesu ena mwa iwo anati khala chete iwe kuchita phokoso lambiri koma iye anali wosimidwa ngati iye adapitirire pano iye mwina sangati adzakhale ndi mwayi wina ife mwina tidzakhala nawo ngakhalenso uwu mwina ukhoza kukhala usiku wotsiriza kusimidwa iye anagula mokweza oh yesu zinalibeka ndi iye mwana muza iye kuti akhale chete iye anagula chimodzimodzi basi kufuula kochuluka chotero pamene iwe anamuwuza iye kuti akhale chete izo zimamuchititsa iye kufuulitsa iye anasimidwa palibe yemwe akanakoza kumusiyitsa iye inu mwana wa Davide muchitire chifundo pa ine ndipo iye anapula mwakusimidwa ndipo mwana wa mulungu ndi machimwe a dziko lapansi pa mapewa ake akupita ku Yerusalemu kuti akaperekedwe uko pamenepo mwansembe kwa dziko lapansi anayima pa msewu wake kusimidwa kulira kosimidwa kunamuyimitsa mwana wa mulungu anati nchiyani chomwe iwe ukufuna kuti ine ndikuchitire iwe oh anati Ambuye kuti ine ndikhoze kulandira kupenya kwanga anati pita njira yako chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe izo zinali zokwanira kusimidwa pamene kusimidwa kuli kodi kulandira china chake kukhudza pang'ono kofoka chikhulupiriro chimagwira iko mwaona yesu anati tsopano pitirani miniti gwirani pamenepo miniti kayi ndiloleni ine ndione ngati ndingapenye tsopano ndisiye ndione ngati ndingaone tsopano ine sindinali kuwaona manja anga kwa saka zambiri tiye ntione karine ndinga waone iwo ine sindi kuona kanthu panobe pamene Yesu anati chikhulupiriro chako chakupulumusa iwe izo zinali zokwanira ndizo zonse zomwe iye ankazifuna kusimidwa kumayitanira womvera ndipo pamene womvera zibe kanthu kufoka kwotani iko kuliri icho chilandiridwa icho chimakhulupiriridwa nthawi yomweyo chifukwa chikhulupiriro chimagwira pamene kusimidwa kukukankha icho mukuona chikondi mkati umo chimasakanizana ndi icho ndikubweresa izo kwa icho kusimidwa kumachita izi Bartimeyu wakhungu anagwira masomphenya mwamsanga Petulo anali yense anatentheka usiku wina panyanja pamene iye anafikapo osimidwa ndipo iye anayamba kufuwula pali chinthu china chalakwika ine ndikuona mzimu ukubwera ukuyenda kubwera kwa ine ngalawa inali pafupi kuti imire pansi iye anati ngati uyo mulino ambuye ndiwuzeni ine ndibwere kwa inu pa madzipo ndipo iye anatsikamo mu ngalawayo nayamba ndipo iye anachita mantha pamene iye anayamba ndipo iye anayamba kumira ndipo kusimidwa ngakhale atalakwitsa pakuyesa kutsatira malamulo a mulungu ine ndikuyembekeza mpingo umvetsa izi munthuyo anali kuchita zomwe mulungu anamuwuza iye kuti achite tsopano inu akhristu usiku uno inu muli mu mzere wa ntchito kuyesa kuti mutsatire kutsogolera kwa mzimu woyera ndipo khansala ikakugwirani inu kapena imba ikakugwirani inu khansala chifuwa chilichonse chimene chili mu mzere wa ntchito inu muli nawo lamuliro omwewo umene Petulo anali nawo ambuye ndipulumutsani ine kapena ine ndiwonongeka mwakusimidwa iye anayitanapo ndipo dzanja linapikira ndipo linamunyamula iye inu muli nacho chinthu chomwecho koma iye anakuulitsa ndipulumutsani ine ambuye iye anayamba kulira kwanga kosimidwa njokera m'madzi ananditukula ine tsopano otetezedwa ine ndili mukuona ndi zimenezotu pamene inu mulira momveka mwina mwake mkazi uyu mayi chilichonse chimene chinali kwa iye mwanake wang'ono kapena mzukulu kapena mphwake chilichonse chimene chinali analira momveka mwakusimidwa mulungu anamva ndiye ife tikupezapo kuti mukumira mulungu anamumva iye mu mzere wa ntchito iye anayamba kumira iye analephera palibe kanthu ngati iwe ulephera izo zilibe kanthu kochita ndi izo ife tonse timalephera ndife olephera poyamba pomwe koma ife tili naye wina wake amene wayima pano ndi dzanja la mphamvu yemwe angakhoze kutifikira ife ndi kutitengera ife pamwamba pamadzi ngati inu mutalakwitsa mayi wina analakwitsapo pambo wina analakwitsapo nyamata wina kapena msungwana analakwitsapo musati muzimira pulani momveka mwakusimidwa ambuye ndipulumutseni ine kapena ine ndiwonongeka khalani wosimidwa pa icho mulungu adzakumvani inu iye nthawi zonse amaumva moyo wosimidwa ndizo zomwe ndikuyesa kuti ndikuwuzeni inu ambuye wathu wokondedwa yesu iye mwini mubwalo la nkhondo yayikulu kwambiri ya mdziko Getsemani iye analira momveka mwakusimidwa kodi iye atenge machimo a mdziko kapena kodi iye angokhala ali pa dziko lapansi ndi ophunzira ake okondedwa chomwe iye ankafuna kuti achite koma tapenyani kudzichepesa kwake pamene iye ankadzichepetsa yekha osati kufuna kwanga koma kwanu kuchitidwe anadzichepetsera yekha ku mawu mawu olonjezedwa a mulungu wakumwamba zindikirani ndiye iye anapita patsogolo pang'ono ndipo ngati iye anapita patsogolo pang'ono ndimochulukira bwanji momwe ife tiyenera kupita patsogolo pang'ono mwaona ndipo taonani malemba amati pano mu Luka kuti iye anapemphera modzipereka mʼbale mlongo ngati yesu angachita kupemphera modzipereka ndimochuluka bwanji momwe ife tiyenera kuti tizipemphera modzipereka ngati khristu mulungu wakumwamba atapangidwa thupi ankachita kupemphera modzipereka ndiye ndimochuluka bwanji momwe ife tili ochimwa opulumutsidwa mwachisomo kupemphera modzipereka ngati ngali ringaliro lina muponyera mwana wa Mulungu mukusimidwa kodi izo zidzachita chiyani kwa inu ndine mosimidwa ife tieni la kumalira Mulungu mumasiku otsirizano wationetsera yekha motero kwa ife ndi zizindikiro zake zazikulu ndi mphamvu ziyenera kuti banga ife kusimidwa ndiko kulondola ndipo kulolera kwake kuti atichize ife ndi kuti pulumutsa ife ziyenera kuti ponyera ife tonse mukusimidwa kuti tifike kumwala wochiritsa umenewu ndiko kulondola penyani ngati Florence Nightingale mdzukulu padali wamkazi wa malemu Florence Nightingale amene anayambisa Red Cross inu munaona chidzunzi chake mu buku wolemera pafupi malibisi 30 kansara inalita mudya iye ku London England iwo anamubweresa iye kuchokera ku Africa kupita ku London England ndipo kumeneko mwakusimidwa mbale Bosworth anamuyanga ndipo anamuza iye anati ife singakhoze kubwera ku Africa iye analemba moyanga anamuza namwino kuti alembere ndikuti ine singakhoze kusundidwa ine sindingakhoze kuchita izo anationetsa chithunzi inu munachiona chithunzicho kungori ife tinachita kuyika kachiduswa kakang'ono pa icho icho tinangokhala ndi kachingwe kakang'ono mozungulira ine ndinaganiza pamene mwina wina wake atachiyika icho mu buku akhoza kutitsutsa chifukwa iye anali thupi lake linali litangoyalutsidwa chotero pamenepo kodi ndipo ife tinayika kanthu kakang'ono pa iye apa iye anangokhala ndi kansanza kakang'ono mpango udaphimbidwa chopingasa chopingasa muchiuno mwake koma mwamba umu munalibe kanthu kalikonse ndipo ngakhale koma ife tinaganiza kuti ife tiyike kachiduswa kapepala kakang'ono pa icho ndi kuchijambula kuchijambula icho kachiwiri kuteteza wanthu amene ali okhala ngati alibe makhalidwe abwino mu malingaliro awo pakuganiza kuti iwo asati azinditsutsa ine poyika chithunzi chimenecho papepala ndiyeno pamene adotolo ananena kuti iye sangakhoze kusundidwa ndipo iye anadziwa kuti ine ndinali kupita kukacheza ku England iye anawawuza iwo kuti amuyike iye pamachira ndikumunyamulira iye ku ndege ndikumubweretsa iye ku London England ndikutumiza womuyang'anira apite ku ndege tisanapite ku Buckingham Palace anatumiza womuyang'anira kumeneko kuti ndipite ndikamupempherere iye ndipo iye anali atapitira atumwa patali mpaka iye sankakhoza ngakhale kuti ayankhule ndi ine iwo ankachita kumubwedza manja ake kuti ayike iyo muanga inu mukudziwa momwe London iliri ena mwa asilikali inu mwakhala muli uko iko nthawi zonse kumakhala chifunga ndipo ine ndinagwera pansi pamenepo pambali pa zenera ndipo iye misozi inali kuyenderera iye ankafuna kuti ine sindikudziwa momwe iye anapezera chinyezi chokwanira kuti misozi izibwera awo anali mafupa okha basi khungu pa iwo ndipo miyendo yake mwamba umu muchiuno sinali kupitilira pafupi inkaoneka kwa ine pafupi mainchesa awiri kupingasa kapena mainchesa atatu misemba yake inali itagwa momwe iye ankakhalira moyo ine sindikudziwa inu munaona chithunzi chake kenako ine ndinagwada pansi pambali pa bedi tsopano iye anali wosimidwa kaye ine ndikanabwera kapena ayi iwo akanali abwere naye iye muli monse ndipo ine ndinafika kumeneko mtima wanga unali kukukha mkati mwanga chifukwa cha chikhulupiriro cha wosauka uyo wang'ono wolengedwa amene amafa ndipo ine ndinapembera ndi mtima wonse womwe ine ndinali nawo ndipo pamene ine ndinayamba kupemphera nkhunda yaing'ono inabwera inawuluka kujolera pa zenera inayamba kuyenda uku ndi uko pamenepo ikuyimba ine ndinkaganiza iyo inali yowetedwa ine ndinali ndisanakhale mu England koma pafupi ora ndikungobwera kuchokera ku bwalo la ndege kumene kuja ndipo ine ndinkaganiza iyo inali yowetedwa ndipo pamene ine ndinadzukapo ndikuti ameni iyo inawuluka kupita ndipo ine ndinayamba kuwafunsa abale ngati anayimva nkhunda ija ndipo iwo anali akuyankhula za iyo ndipo pamene ine ndinayamba kunena kuti kodi inu munaona chimene nkhunda ija imatanthauza apo panangotulukira pakuti atero ambuye iwe ukhala moyo ndipo sufai ndipo iye ali moyo lero chifukwa chiyani kusimidwa kusimidwa kunamutsogolera mkazi kuti atenge ama imidwe kukhala moyo kapena kufa kusimidwa kunakonza kuti iye anafika kumeneko nthawi yomweyo imene ine ndinafika ndipo chizindikiro chochokera kwa mulungu iye anatumiza nkhunda kuti idzapereke pakuti atero ambuye
wosimidwa
pamene mlongo head wardrop wachikulire wa ku Phoenix Arizona iye anali akubwera uko mukanjira munsonkhano wanga woyamba omusamalira ndi mwamunake anali akumubweretsa iye kansala ya muntima iye anali atapanga kuima kwake poyesera kuti akafike uko ku msonkhano koma iye anali moyipa kwambiri iye anali sankatha kupuma aponso magazi anali kugwera kupyola mu mtima wake momwe kansala inali itadya kupita mu mtima wake tsopano kansala ya mu mtima izo zakhala pafupi 10 ndi 15 zaka 10 ndi 15 zapitazo mwina mwake 20 1947 ndi pamene izo zinali tsopano iye ananena kwa mwamuna wake ndi omusamalira ngakhale ine ndidamalira mu mzere uwu munditengere ine mpaka kumeneko kusimidwa iye anakomoka ine sindikuganiza kuti anali atafa iye amati kuti anali tsopano iye mwina akhoza kuti anali iye mwina akhoza kuimva tepi inu mukuona tsopano ine iye amati anali atafa ine sindikudziwa iwo anandiuza ine pali mkazi wakufa akubwera pa mzerewu ndipo pamene mkaziyo anafikapo iye anali wopanda moyo ndipo pamene iwo anamubweretsa iye pamwambapo mawu a ambuye anadza ndipo ine ndinapita kukayika manja pa iye ndipo iye anaukapo ndipo anapita kwawo akuyenda izi zakhala pafupi ine ndingati motetezeka zaka 10 ndi 15 zapitazo ndipo iye ali wathanzi basi ndi wamtima wamphamvu iye akakhala ali ku Tucson kuti akakumane nane ine pamene ndikafika kumeneko kusimidwa ngakhale ine ndifere mu msewu komabe inu munditengere ine kumeneko iye anawachiza wena iye akandichizanso ine kulolera tilole mitima yathu idzazidwe ndi chikondi mu tsiku lino ndipo tikhale moona mtima ndi mwakusimidwa pakapita kanthawi zikhoza kukhala mochedwa kwambiri yairo nthawi ina anali ndi mwana wamkazi yemwe anali kufa iye anali wokhulupirira wam'malire iye ankamukhulupirira yesu koma iye ankachita mantha kuti avomereze izo chifukwa akanamuchosa iye mu sunagoge koma dodolo anabwera m'mawa wina ndi kuti iye akufa tsopano kusimidwa kunalowamo iye sakanakhoza kukwanisa mwaudindo wake kuti agwidwe ali ndi yesu wa ku nazareti chifukwa iye akanataya udindo wake ngati wansembe koma ine ndikukuwuzanini pamene kuzingwa kufika iko kumakuponyera iwe mukusimidwa ine ndikukhoza kumuona iye akufunafuna chikhotso chake chaching'ono ndi chipewa cha ulaliki wake ndi kuzivala izo ndipo uyu akubwera pali kupyola mukhamu kudzikanikiza mmenemo kumene kunali mkazi yemwe anakhuza chovala chake ndi zina zotero ndipo panali wonse akufuula koma iye analowa mkati ndipo anati mphunzitsi mwana wanga wamkazi wagona ali pafupi kufa mphunzitsi mphunzitsi mwana wanga wamkazi wagona ali pafupi kufa ndipo ngati inu muti mungobwera udzayika manjanu pa iye iye adzakhala ndi moyo oh mayi kusimidwa kumakuchitisa iwe kunena zinthu nthawi zina kumakupangisa iwe kuchita zinthu iko kumakuyika iwe poti uchitepo kanthu mwana wake wamkazi anapulumutsidwa mwakusimidwa iyeni tikhale wosimidwa monga mkazi wang'ono uja anali ndi kutaya magazi baibulo limati iye anali atawononga ndalama zake zonse kwa asing'anga komabe iwo sankakhoza kumuthandiza iye iye anali atayamba mukusintha kwa uzimayi wake kukha ndi kutaya magazi ndipo izo sizinali kusiya iwo mwina mwake anali atagulisa munda abulu akavalo ndi zili zonse zomwe zinali ndipo palibe chinthu chikanakhoza kumuthandiza iye ndipo ansembe ake anali atamuza kuti asadapite ku zinthu zonga izo koma mmawa umodzi iye anayangana pansi iye ankakhala ku mtunda uko komwe munda wake unali ndipo iye anaona gulu lalikulu la wanthu likusonkhana mozungulira munthu kumusi uko ndipo iwo anati kodi ndi chiyani icho anati uyo ndi yesu wa ku nazareti kusimidwa kunalowamo yana nine ndilingali wosa werengedwa ine ine koma ngali ine ndinga kosepo kakukudza mbonje yake wapala chake ine ndikhala bwino ndipo iye anadusa pafupi chilichonse ndi chinthu chilichonse koma ndiye iye anafika pa malopo iye anakhudza chovala chake mwakusimidwa ndipo pamene iye anatero iye anacheuka ndipo anati ndani wandikhudza ine ndipo iwo onse anakana izo koma iye anayang'ana pozungulira iye anali wogwidwa ndi mphaso yayikulu ya mulungu iye anali mulungu ndipo iye anampeza mkazi wang'onoyo ndipo anamuza iye kutaya magazi kwake kwaleka kusimidwa kunamuongolera iye kuti achite izo kunali kusimidwa kumene kunamuongolera mfumukazi yakummwera iye anamva kuti mphaso ya mulungu inali kugwira ntchito kupyolera mwa solomoni kusimidwa kunamuongolera iye kumeneko mosimidwa ndiwo anthu okhalapo monga inu iwo sanali osiyana konse kwa inu ndi ine iwo anali ndi mphamvu za thupi zisanu iwo ankadya ndi kumwa ndi zina zotero monga ife timachitira moyo ndi kufa iwo anali wanthu okhalapo izo zinamuongolera iye mukusimidwa kotero mpaka anatenga gawo la ufumu wake izo zinamuongolera pamalo mpaka sanali kuganiza za achiishimaeli omwe akanati amubere iye muchipululu masiku ake 84 ali pa msana pangamira kudusa chipululu cha sahara kusimidwa iye akupita mulimonse ndipo pamene iye anafika kumeneko panalibe kanthu kanabisika kwa solomoni koma kuti anamuza iye zinthu zomwe iye ankafuna kuti azidziwe kusimidwa yesu anati iye adzauka pa tsiku la chiweruzo ndi mbado uwu ndikutsutsa iwo chifukwa woposa solomoni analipo pano kusimidwa mwakutseka ine ndikanati ndinene izi osati kale litali kumusi mu Mexico ine ndinaona china chake chosimidwa ine ndinali ndinangofika paguwa uko mumalo akulu amasewero ndipo anthu anali atakhala mmenemo kuyambira 9 koloko mmawa mwake ndipo iyo inali pafupifupi 10 koloko usiku umenewo bambo wachikulire wakhungu usiku wapitawo wakhungu kwa thunthu kwa pafupi zaka 30 analandira kupenya kwake ndipo anali akupita kuzungulira mzinda tsiku limenelo akuchitira mwina umboni mulu wa zovala zakale zidayikidwa kwa pafupi mayadi 30-40 utatu wotero basi mashawero akale panali mwina 40 anthu 70 kumeneko ndipo zipewa zachikale ndi mashawero kaya zinali za ndani ine ndikuganiza anayenera kugwirizana okha ndipo mvula ikukhuthukira pansi ndipo iwo anandidzidzira ine pansi ndi chingwe chidadzera pa khoma ndipo ine ndinafika pa nsanja mtumiki munthu yemwe wakhala pano iwo anamubweretsa iye iye ndi mwana wake wamkazi afika kuchokera ku Michigan maminiti pang'ono apitawo amayankhula za mbale amen ife tikumukumbukira iye kuno iye ali mmisewu ya ulemerero usiku uno mbale amen ti anali kumeneko ndipo anachotsa chikhotso chake chakunja ndipo anayima mu mvula ndipo anachipereka icho kwa mbale Jack Moore kuti achivale chifukwa Jaki anali akunjenjemera wakummwera anali pafupi kuti aume mu mvula yozizira iyo uko ku Mexico ndipo apo iye anali atayima pamenepo ndipo phile paulo anabwera kwa ine mwana wanga ndipo anati bambo inu muyenera kuchitapo china chake pali mkazi wa chimexico wang'ono apo ali ndi mwana wakupa yemwe wamwalira mmawa uno ine ndilibe othandizira wokwanira kuti amuchose iye pa mzere ngati kuyika manja pa munthu wakhunguja kunamupatsa iye kupenya kwake kuyika manja pa mwana wake womwalira kukanati kumpatse moyo wake iye anali wachikatolika ndipo iye iwo samakhoza kuti amubweze iye ndipo mbale Espinoza ndiwo anali atamuza iye kuti ife tilibe makali wena apemphero inu muyenera kuti muyembekezere mpaka usiku wina iye anati mwana wanga wa mwalira iye wakhalata mwalira kuyambira mmawa uno ine ndiyenera ndikafike umo pamenepo ndipo iye anali akubwera kadi la pemphero kapenayi ndipo iwo anasanjana othandizira pafupi 300 pamenepo ndipo amatha kupita pansi pa miyendo yawo ndikulumbira pamwamba pa misana yawo ndikuthamanga ndi mwana wakufa uyo ndikugwera pansi pakati pawo izo sizinkapanga kusiyana kulikonse iye anali akuyesera kuti akafike pamenepo iye anali atasimidwa mulungu anali atayankhula kwa mtima wake kuti mulungu yemwe akanapereka kupenya akanakhoza kupereka moyo oh my iye anali atasimidwa tinadake tinali tikuyaka mwa iye oh anthu odwala ngati inu mungalole njonji yake mwa inu kwa maminiti angapo ndipo muone chomwe chitachitike kusimidwa kwa mtundu umenewu mulungu yemwe akanakhoza kuchirisa mnyamata uyu usiku wina anachirisa mayi uja wa kansala anachirisa bambo awa ndi kuchita izi abiti Florence Nightingale oh 10 iye amene umboni wasatsutsika kudzusa akupa ndikuti litsa odwala ndi china chilichonse ngati iye ali mulungu wokhoza kuchita izo iye ali mulungu dzulo iye ali mulungu lero dikani posimidwa ndiye inu mupeza china chake kuchitika ndiye mukusimidwa uko iye anapitiriza kufulumira ine ndinali kwa mbale Jack Moore ine ndinali iye sali kundidziwa ine iye sanayambe wandionapo ine iye sakudziwa kuti ndi ndani yemwe ali paguwa pano mkazi wang'ono wa chikatolikayo tsopano samatha kuyankhula liwu la chingerezi chotero ndiye nanga angadziwe bwanji kuti uyu ndi ndani ine ndinati pitani mmusimo ndi kukamupemberera mwenayo ndipo izo zimukwanira iye ndipo iye azikapita anati ndipo izo ziziyambitsa panangokhala kufuula kosalekeza pansi pamenepo iye anangolumba mmwamba ndipo aliyense amangofuula iye amakhoza kuthamanga pamwamba pa mapewa awo ndi kugwera pakati pawo pomwe iye amakhoza kuonjezera mapazi angapo ndiyeno iwo amayesa kuti amubwezere iye mbuyo ndipo apa iye amatha kuyenda mkati mwa miyendo yawo atamugwiriza mwana uyu kuwagwetsa othandizira ndi chinthu chilichonse izo sizinali kupanga kusiyana kulikonse iye anali akubwera pamwambapo iye ankayenera kuti afike pamenepo izo sizimapanga kusiyana kulikonse kuti ndi chiyani iye amapita kuti akafike pamenepo kukampeza wolalikira tsopano kodi izo sizili nkhani monga ya mkazi wa chishunemu kungoti izo sizinachilike zaka 300 ndi zisanu zapitazo izo zinachilika pafupi zaka 3 zapitazo kapena zinayi mukuona iwo akhoza kukhala chinthu chomwecho usiku uno pamene kusimidwa komweko kukwera kudzaponyera chikondi ndi chikhulupiro pamwambapo kubwalo la nkhondo kuti zitenge chomwe inu mukuchifuna chifukwa ndi lonjezo la mulungu kuti inu mukhoza kulandira izi ndiko kulondola ndendende ine ndinatembenuka ine mtumiki kapena mvangeli pamalowo ine ndinatembenuka ine ndinamumvera chisoni mkaziyo koma panalibe kusimidwa mwaona ine ndinacheuka ndipo ndinaganiza chabwino mbale Jaki akamupembera iye ndipo icho chikakhazikitsa izo ine ndinatembenuka pozungulira ine ndinati monga ine ndinali kuyankhula tsopano chikhulupiriro ndipo ndinayang'ana kunja uko ndipo apo panali masomphenya ine ndinamuona mwana wang'ono atakhalapo kamwana ka nkhope yodera ka chimexico kopanda mano ipo kanali kakusekerera pa ine katakhala pamenepo ine ndinati tadikirani miniti kusimidwa kwake kunaongolera mzimu woyera kuti usinthe phunziro langa kunasintha maso anga ndipo kunandionesa ine mwana wake ali pamenepo izi zinatumiza mzimu mbuyo ine ndinati tadikirani miniti ndibweretsereni ine mwanayo apa iye anadza ali ndi kabulangete konyowa lephethe kakang'ono kabuluu ndi moyera kakang'ono kanthu kakufa pafupi utali wake choncho mkaziyo anagwa ndi kamtanda m'manja mwake kapena rosare kuti azinena izo tikuoneni Mariya ine ndinamuza iye ika icho kumbali icho sichofunika ndipo iye anabwera pafupi ndipomwe ine ndinali ndipo iye anakuwa ndi kufula padre chomwe chimatanthauza abambo ine ndinali usati uzinena zimenezo usaduzi nena zimezo. Kodi iwe, ukukulubirira. Ndipo iye ananena izo muchispanish kwa iye. Kodi iye wakulubirira. Inde, iye amakulubirira. Iye anamupusa iye momwe amakulubirira. Iye anati, ngati mulungu akana mupasa munthu wachikulire uja kupenya kwake, akoza kumupasa mwana wanga moyo. Amen! Kusimirwa kunamuongolera iye kuicho. Osa tiki mzotokera mugao langa. Ine ndinango ona masombenya. Ine ndinada ambuye Yesu. Ine ndinaona masombenya mwana wangono. Ia koza kukala uyu. Pafubi na imeneo. Ia nakangisa miendo yake. Amteke wa wa wa. Ine ndinari mutadire niye kwa dotolo. Mugarenge ole kumbo ni ole mbedwa. Kuchokela kwa dotolo kuri mwana ameneyo anapa. Ndipo dotolo analemba umboniwo. Kuri kupuma kwa mwana ameneyo. Mtima unaima mawa uno. Mwope zianga ndawi ya naini koloko. Anapa ndi zibayo ziwiri. Oh mwanayo ali moyo ku Mexico usiku uno. Monga momwe ine ndikudziwira. Ganji kusimidwa kunapika pa mtima wa mai wa ngonoyo. Akulirira mwana wake. Amene anamuona Mulungu akuchita. Kutirisa maso a munthu wakhungu ndipo amadziwa kuti iye akanakhoza kudzusa mwana wakufa. Kusimidwa. Pamene inu mundifunafuna ine ndi mtima wanu wonse. Ndiye ine ndidzakumvani inu. Mukuona? Ufumu tilamula ndi aneneri zinali mpaka Yohane. Kiyambira pamenepo ufumu wakumwamba wakhala ukulalikidwa. Ndipo anthu akulimbanira kuti alowe umo. Inu simumangoima ndikuti ndinyamuleni ine pakolala Ambuye. Ndikangireni mkati ine. Inu mumalimbanira kuti mulowe umo. Inu mumakhala osimidwa pakati pa moyo ndi imfa. Ine ndikugumba ndikanakhala nayo nthawi ya nkhani ina yomwe ine ndikungoganiza pakali pano ya mkazi msungwana anatenga njira yolakwika ndi momwe iye anatembenuzira masamba atsopano ndi zinthu mpaka ine ndinati mlongo iye anauka ndipo anati ine ndikukhulupira kuti ine ndikhala bwino ine ndinati ayi ayi khala pomwepo ndiyeno chinthu choyamba inu mukudziwa iye anayamba kupembera pang'ono mochepa. Ndipo pomwepo iye anayamba kufulira fulira. Patapita kanthawi iye anayamba kusimidwa nati, oh Mulungu mundipulumutse ine. Bungwe lothandiza kuleka mowa silimakhoza kumuchiza iye. Palibe chilichonse chikanakhoza kuchita izo. Koma maso awo akulu akuda anayang'ana kwa ine. Ndipo misozi kugwera pa masaya ake. Iye anati china chake chachitika. Oh inde bwana china chake chinachitika. Iye anafika posimidwa. Tiyeni tikhale osimidwa nazo izi pakati pa imfa ndi moyo. Ngati inu simungakhale osimidwa musati mubwere kupyolapa. Ngati inu muli osimidwa bwerani pano ndipo muone inu. Inu mudzachipeza icho nthawi yomweyo mukangofika pano. Tiyeni ife tipemphere.
In desperation.
Mwakusimidwa. Yang'anirani ufumu wa Mulungu. Iwo ubwera pakati pa inu. Atate wathu wakumwamba. Ine ndikupemba inu mudzina la Yesu. Muchitire chifundo kwa ife Ambuye. Ndipo muyambitse mwa ife kusimidwa. Oh Ambuye Mulungu. Muchitire chifundo pa ife ine ndikupemphera. Ndipo mulole anthu akufunefuneni inu. Usiku uno ndi mitima yosimidwa. Ife tikudziwa inu muli pano Ambuye. Inu muli yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo tsopano mulole anthu awa amene ali nacho chizindikiro choti iwo adutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo. Iwo asintha kuchokera ku moyo wakale wa chidziko kupita ku wina watsopano. Iwo ali nawo mwazi wapakidwa kale ndipo Mulungu mwapasa iwo chizindikiro chachisonyezo. Mulole iwo atenge chizindikiro chimenecho m'manja mwawo. Iwo amene akudwala anene ine ndine chinthu chogulidwa kale cha Mulungu. Ine ndili mwa Khristu ndipo mwa iye mulibe matenda. Ine ndili mwa Khristu ndipo mwa iye mulibe tchimo. Ine ndili mwa Khristu ndipo mwa iye mulibe kusakhulupirira. Ine ndikunyoza chilichonse chimene mdierekezi wandiuza ine. Ine ndikutenga chizindikiro changa kuli wanga. Iye anavulazidwa chifukwa cha machimo wanga. Iye anatunduzidwa chifukwa cha mphuthu zanga. Chilango chotengera mtendere wanga chinali pa iye. Ndipo ndimi kwingwirima yake ine ndinachiritsidwa. Ndipo ine Sobano, ndikugwirizira chizindikiro kuti Mulungu wandizindikira ine kuti cholinga munthu wogulidwa ndi mwazi wa Ambuye Yesu. Ndipo ine ndikugwirizira chizindikiro cha imfa yake mʼmanja mwanga. Chifukwa iye wauka kachiwiri, ndipo ine ndine wake, ndipo iye ali wanga. Ine ndikupita ndi chikhulupiriro cholimbika kuti kuyambira usiku uno mpakana ine ndikukhulupirira Mulungu. Ndipo ine ndikhala wochirisidwa pamene ine ndikafika pamenepo, ine ndakwanilitsa zofunika. Chifukwa mawu otsiriza amene anagwa kuchokera pa milomo yake anali awa: ngati iwo adadzayike manja podwala, iwo adzachiritsidwa. Chiperekeni cho Ambuye, mulole kusimidwa kukhalemo, pakuti ine ndikupempha izo mu dzina la Yesu. Amen.
I can, I will, I do believe. I can, I will, I do believe that Jesus heals me now. Oh, I can, I will, I do believe. I can, I will, I do.
Tango ganizani, ine ndikutsimikiza.
I can, I will, I do believe that Jesus heals me now.
Inu mukukhulupirira izo, ine ndikutsimikiza. Ine ndikutsimikiza mwachisomo cha Mulungu kuti ine sindisiya konse mpaka china chake chija chidandikhudza ine. Ndipo ine ndikupita uko kuti ndikakhale manja atayikidwa pa ine. Tsopano Mulungu sanayambe watilepherapo ife. Ndipo ine ndikukhulupirira ting'anga wamkulu tsopano ali pafupi. Ine ndikukhulupirira Mulungu yemwe analemba mawu. Ine ndikukhulupirira Mulungu yemwe anapanga nsembe. Ine ndikukhulupirira chizindikiro cha Mulungu chomwe chikutiyeretsa ife kuti totsa kutchimo usiku uno. Chizindikiro moyo wake womwe uli pano ndi ife. Ine ndidzakhala ndi inu mpaka kumatsiriziro a dziko. Kanthawi pang'ono ndipo dziko tilindiona ine kenanso. Komabe inu mudzandiona ine, pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumatsiriziro a dziko. Inu mukukhulupirira izo? Ine ndikudalira mwa iye. Ine ndikukhulupirira kuti iye azichita izo. Kodi inu simukutero? Tsopano mwansanga pamene ndikuyamba izo, ine ndikuona masomphenya akuonekera. Amen. Masomphenya akulu a Ambuye akuyankhula zinthu zazikulu. Amen. Ngati ine ndiyamba izo, ife tikhala pano usiku wonse muzikhulupirira izi. Kodi inu mukukhulupirira? Amen. Ine ndikukhulupirira izi ndi mtima wanga wonse. Mkazi wang'ono wakhalapo kuli mbale pama, iye ndi mlendo kwa ine. Iye ndi wochokera ku Georgia, ndipo iye akuvutika ndi vuto la chikazi. Ngati iye adakhulupirire kuti Mulungu amuchiritsa iye, iye achita izo. Ine sindinamuonepo mkaziyo mmoyo wanga, koma ili ndilo vuto lake iye. Mkazi wang'ono uyo, ine sindikudziwa ngati iye anayamba wamvapo uthenga chiyambire kapena ayi, koma pamene ine ndinali kulalikira pano, ine ndinamuona iye. Inu mungokhulupirira izo, ndipo muone ngati izo zili zoona. Amen. Ngati inu mudati mungokhulupirira, ndikokulondola. Mkazi wakhala kumbuyo komwe kuno ali ndi vuto la msana, akuvutika moyipa kwambiri. Dzina lawo ndi Akaza Wisdom. Ngati inu muti mukhulupirire ndi mtima wanu wonse, Yesu Khristu akuchizani. Ine sindinamuonepo mayiyo mmoyo wanga, koma iye wakhala pamenepo akudwala. Iye wavala diresi yachikafu. Kodi izo ndizoona? Tabwino. Kodi ndife alendo kwa wina ndi mzake? Inde. Tabwino bwana. Inu pitani ku nyumba mukakhale bwino. Yesu Khristu wakuchizani inu. Amen. Mayi wina yemwe wangochibira ichi vuto la msana wakhala komwe kuno. Iye ali ndi vuto la msana, ali ndi mnyamata, ndipo iye ali ndi vuto la muti. Ndikokulondola, Akaza apaka ndilo dzina lawo. Mukhale nako kukhulupirira ndi mtima wanu wonse, ndipo Yesu Khristu akuchizani inu nonse. Amen. Ndipalendo kwa wina ndi mzake. Ndipo kulondo la ndende. Amen. Kulupirira ni ndi mtima wanu wonse. Pano pali bambo wachikulire wakhala kumbuyo kuno. Wochokera ku Michigan. Iye wakhala ali ndi vuto mmakutu ake. Iye amaganiza maliwu vuto la uzimu. Kodi uko ndi kulondola? Inu mukukhulupirira kuti izo, inu simukudziwa kuti ndi Mulungu kapena ndi chiyani chimene chikuyankhula kwa inu. Inu mukuwamva maphokoso mumakutu mwanu. Ndine mlendo kwa thundu kwa inu. Ngati izo zili zolondola, kwezani manja anu mwamba. Ndipo izo ndi zomwe zikuchitika. Iwo sadzakuvutitsani inu kenanso ayi. Yesu Khristu wakutizani inu. Kodi inu mukukhulupirira? Sing'anga wamkulu. Ine ndikanayankhula kwa inu koma mukuchokera ku Norway. Ndipo inu timukumva chinenelo cha chi Norway. Chabwino muze niye kuti azipita kwawo akukhulupirira mlongo. Ngati inu mukudziwa kuchiyankhula icho, muze niye kuti vuto lake la mutu limusiya iye. Tsopano inu mukudziwa kuti ine sindi kumudziwa iye. Iye wabwera kuno kuchokera ku Norway kuti apemphereredwe. Bwererani munthu wabwino. Amen. Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kodi ndi chiyani ichi? Ndi lawi la moto lija, ndi mzimu woyera, ndi chizindikiro chija kuti Yesu Kristu ali moyo. Ndipo pamene wanthu kalero anamuona iye akuchita zinthu zimenezo, iye ankazindikira maganizo awo chifukwa iye ndi mawu. Ndipo mawu ali akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse ndi ozindikira maganizo ndi zolinga za mtima wawo. Amen. Ine ndinaona madzi akutuluka ndipo mwana uyu akubwera. Iye anamva ndipo anawerenga buku kumeneko ndipo lolembedwa mu Chinowe. Iye anayamba kumvetsa wina wake anayankhula kwa iye. Iye akukhala ndi vuto koma ngati iye ati akhulupirire ndi mtima wake wonse, Ambuye Yesu amuchiritsa iye. Iye wabwera kuchokera ulendo wa utali ndipo mwana wosauka ngati uyu. Kuyesa kudzika kamizira mkati ndipo ife tika manja pa iye mu minute. Kodi inu mukukhulupirira? Amen. Ndizora bwisa bwanji. Oh my. Sing'anga wamkulu tsopano ali pafupi. Mlongo ali kuti. Mlongo Anglen uja. Ndi mlongo wina uja palimba. Ine ndikufuna kuti inu mubwere mwansanga nditi. Ngati inu mungathe ndikudzatipasa ife nyimbo. Sing'anga wamkulu uja tsopano ali pafupi. Yesu wachifundo. Ine ndikufuna anthu omwe ali pa mzere uwapa. Amene akufuna kuti apemphereredwe mwachifundo, bwerani totsika kumbali ikuno mzere umodzi wokha pa nthawi. Mbale Nevo, inu muchita izo ngati inu mungathe. Ali kuti mbale Caps kapena mmodzi mwa otsogolera nyimbo aja. Nanga bwanji mbale Andre kapena mbale Caps kapena wina wake abwere kuno adzayimbe muchitsogolere ife nyimbo iyi ngati mungathe. Kodi mbale ali kuti mmodzi mwa abale amenewo? Chabwino, chabwino. Bwana, ndizo zabwino, chabwino. Aliyense mupemphero. Kumbukirani, kusimidwa. Mwona chimene kusimidwa kumachita. Kusimidwa kumakongolera iwe, kuwoloka nyanja. Kusimidwa kungakongolere kuchokera ku dziko lina. Kusimidwa kudzakongolera iwe kuli konse. Bambo ena achikulira abwino ndi mwana wawo wamkazi. Ndi kusimidwa anayesa kuti alowe mkati. Kubwera mkati zinthu zina zonse. Ndipo anakhala pansi muli monse. Zinthu zingapo zapitazo. Mzimu woyera unapereka chinthucho muno mu msonkhano. Basi ine ndisanalowe muno. Oh. The sweetest girl in person, Jesus, blessed Jesus. Great position now is near, the sin arises. Ambuye Yesu perekani. Imvani pemphero la wantchito wanu, Ambuye. Ine ndikupemphera kuti inu mukumane ndi aliyense wawo amene tikuwapempherera mu dzina la Yesu. Iwo amene ali wosimidwa tsopano, amene mukudziwa kwenikweni kuti inu muchiritsidwa. tango galizani monga mmene ine ndikudziwira zana pa zana omwe analipo kuyambira usiku wala mulungu latha anakirisidwa sabata ino penyani iye akudza maona iye wakudizani kale ino iye akubweretsa mawu ake iye akuwatsimikizira iwo iye akusonyeza kukhalapo kwake palibe amene angachite zinthu zimenezo pambali pa mulungu inu mukudziwa izi ichi ndi chizindikiro cha mesiya ndipo inu mukudziwa ine sindine mesiya kotero ndi iyeyo tsono pano iye watsimikizira chilichonse kwa inu tsopano izo ziyenera kukuponyerani inu mukusimirwa izo ziyenera kupereka nyese pamalo ano ndikukhuza ayi ingokhalani monga moto pawonga wa mfuti ndithudi ndipo izo ziyenera kuphulisa chikhulupiriro ndi chipondi ndi kusimidwa zimangolera wanthu awo molunjika kunka ku ufumu wa mulungu kuti akhulupirire ndi mtima wawo wonse kodi inu mukukhulupirira tsopano aliyense wa inu chabwino tsopano bile inu pezani tone yang'ana kuno pa ine kwa miniti ine sindinakuone iwe kwa nthawi yayitali koma iwe ukudwala iwe ukuvutika ndi china chake chonga kamwazi ndikokulondola iye achoka iye akusiya iwe ine ndinaona chinthu chimenecho chikumutsatira iye pamene iye amapyola mmenemo palibe chinthu chimene chingabisike kwa mulungu pakali pano ine sindinamuonepo ine sindinamuonepone kwa miyezi ine ndikuganiza koma ine ndikuona ali nazo izi iye anali nazo izi iye alibe tsopano tiyeni tiweramitse mitu yathu pasakhale diso limozi lidi likhale lotsegula osati diso limozi kuti liziyang'ana tiyeni aliyense tikhale mupemphero ndipo bile paulo kapena mbale nevel mmodzi aziyitana mizere ina pamene nthawi ifika tsopano aliyense mupemphero iberati tiyesere tsopano mzere wapakati uzibwera kumbali ya manzere yanu pamene inu muyitanidwa ndipo momwemonso mzere wa dzanja la manja chakuno uzibwera ku dzanja la manzere lanu pamene inu muyitanidwa mbale nevo azikuyitanani inu tsopano ndikudabwa ngati pali mbale aliyense pano yemwe angafuna kuima pano ndikumayika manja pa anthu awa pamene iwo azibwera chodutsa ndi ine aliyense wa inu abale otumikira ndinu olandiridwa ndithu kuti mubwere ndikudzayima ndi ine ngati inu mukufuna kuti muchite izi si chinthu cha mmodzi inu muli nawo ufulu woti muzipempherera odwala chimodzimodzi monga ine ine ndikudziwa mzimu woyera uli pano aliyense yemwe akanati asamakhulupirire izo pali china chake cholakwika ndi iwo chabwino tiyeni tikhulupirire tsopano ndi mitima yathu yonse kuti mulungu apereke zinthuzi zomwe ife tikuzipempha khalani ndi chikhulupiriro tsopano musatimukayike ndipo aliyense pemphereranani wina kwa mzake kodi baibulo linati chiyani vomerezanani zolakwa zanu wina kwa mzake pemphereranani wina kwa mzake ndipo anthu inu amene mukubwera pa mzere mansanga pamene manjawo ati akukhuzeni inu inu muzitoka kuno osangalala basi ndipo mukumuyamika mulungu kuti inu mwachiritsidwa chabwino aliyense akhale mupemphero tsopano pamene mbale kapsi akutsogolera nyimbo ambuye yesu tsopano tithandizeni ife ine ndikupemphera ndiyolera dzina la yesu khristu kuti mzimu woyera udzakhuze munthu aliyense ndikololani kuti iwo achirisidwe pamene tikutsatira malamulo anu akuyika manja pa odwala inu munati iwo adzachira ife tikukhulupirira izi atate mu dzina la yesu amen chabwino aliyense mupemphero tsopano pamene ife tikuyamba kupemphera poyamba pali mnyamata wodwala muchikuku ndikuyika manja pa mwanayu mu dzina la yesu khristu kuti iye achiritsidwe
Thank you.
Yinde Bwana mu zina la Yesu Kristo. Yangada inu akukudia uri mulungu ali muri otimikiza mumtima mwanu ndikusindikiza otimikizika uri mulungu wayanga pendo lanu kipa inu mwamvera mawu ake zachitika zatirizika izi zachitika ndikulubirireni iye ndi mtima wanu wonse kuti ndi ntchito yotsimizidwa tsopano penyani sabata ino ndipo pamene inu kuti mubwerenso kachiwiri penyani chomwe chitachitike ine ndikuganiza pofika nthawi ina ndikadzabwerera ambuye akalola ine ndizidzayendesa mzere wa pembero kupyolera muchimodzi cha zipinda izi muchipinda chaching'ono chija mmene ine nditi ndizidzawatengeramo iwo inu mukuona ine ndikukhulupirira izo zikufunukuka tsopano inu mukuona ora ine ndikufuna kuti ndifike pamene ine ndingamawatengere anthu mmodzi pa nthawi kuchita mwapa yekha ndiwo mpaka ine nditachifufuza icho ndikuchipeza icho ndiyeno nkumapitiriza monga choncho mpaka ine nditakhazikika molondola ndiwo mu nthawi imeneyo mulungu akudaliseni inu nonse ndikokondwa kwambiri kuti inu munali pano kodi muli kodi inu mukulimbikirabe tsopano kodi inu kodi muli mukusimidwa kusimidwa kwanu komwe munali nako pofuna kuchiritsidwa kodi ipo kwatha tsopano muchipondi ndi chikhulupiriro ndi chidaliro kuti mulungu adzachita zomwe iye analonjeza kuti adzachita mulungu adzachichita kuchokera pa tiwanaito pali awiri kapena atatu a iwo pano usikuno muzikuku ine ife tikukhulupirira m'malo mwawo iwo iwo ndi wana kuti iwo achiritsidwa nawonso iwo akhala bwino kodi inu timukukhulupirira izi amen iwo achira iwo ayenera kuchira mulungu ananena chomwecho ndipo ife tili osimidwa ndipo tati tikhulupirire izo tsopano kuti izo zichitidwa tsopano misonkhano yathu ikungokhuza chinthu chimmodzi pambuyo pa chinzake tsopano ife tati tibalalitse omvetsera kwa iwo amene ayenera kuti azipita ndipo mwakukhoza komwe ndingakhoze kuona ili pafupi maminiti asanu ndi atatu kuti ikwane tenikoloko ndipo ngati inu muyenera kuti muzipita ife ife tili okondwa kuti inu munali pano ndipo ife tikufuna kuti inu mubwererenso ndikudzakhala ndi ife nonse a inu tikatha kuyima ife tikhalanso pansi ndipo iwo amene akupita mungotuluka mwakachetechete monga mungathere ndiyeno ife kati tikhale ndi utumiki wa mgonero mwa nsanga zikatha ife inu muli oyitanidwira kuti mutsalire ngati inu mungathe ngati inu simungathe mulungu akudalitseni inu muzindipempherera ine ine ndizikupemphererani inu ndipo kumbukirani musiye zizindikiro chitayikidwa ndipo mukhale osimidwa kuti mulimbanire kulowa mu ufumu wa mulungu amen tsopano tati tiziyimba nyimbo yathu yobalalitsa ngati ife tingatenga dzina la yesu nawe pamene ife tikuyima Wiana ni chanza, wina ndi mzake iti nyambuye, akudali seni ni mbale wanga wapa ulendo mlongo. Mwakuya mwona ntima mwaulemu, mbo abale achi krisitu muzimango za kianjano, kila nani chanza wina ndi mzake mbale ndi mlongo. Mulungu akudali seni ni nonse palimozi, zoda buita. Kukoma uku ndi chiyanjano chachi zindikiro chachi kulu cha Mulungu nzimu oyera iya kalemo uchuluka ndinu nonse mpaka ife zakumanenso chisomo cha Mulungu chipite nanu chiphe njira za imfa patsogolo panu kupangisa njira yanu kuwala kuti inu muzikoza kumuona Yesu nthawi zonse patsogolo panu ndipo inu musazasunthidwe Atate akumwamba ife tikupereka msonkhano uwu ndi msonkhano wa mmawa uno misonkhano imeneyo ndi zomwe zachitidwa ndi ulemerero wonse kwa inu kukupatsani inu mathokozo ndi mayamiko powapulumusa wanthu ndi pakuwachiza wanthu ndi pakutipatsa ife chisomo chanu chachikulu chomwe ife tonse tikuyang'anapo tipulumutseni ife momwe tikukuthokozerani inu pa ichi mukhale ndi ife tsopano mpaka ife tidzakumanenso mukumanenafe mungonero mukhale pa chiwongolero cha iwo amene akuwongolera ambuye mpaka ku nyumba zawo atsogolereni iwo kupyala mu tsuthiro osokonezeka achi pasakhale chowapwereka ndi chootsa chiti chifike pa iwo mu dzina la Yesu Khristu ife tikupempha izi amen chabwino tenga dzina la Yesu nawe tiyimbenso tsopano. Just breathe that holy name in prayer. Precious name, oh how sweet, oh how sweet, oh power and joy, amen. Precious name, oh how sweet, oh power and joy, amen. Tsopano basi musanati mukhale pansi pamene gulu likukhala chete tsopano pa utumiki wa mgonero. Ngati ine sindili kulakwitsa, kodi awa si Mbale Blair mtumiki yemwe ine ndinakumana naye mu Arkansas osati kale litali. Ine ndimaganiza kuti iye anali. Ine sindinali wotsimikiza. Inu munabwera kuno kudzadalitsitsa mwana Kakhanda mmawa uno. Ine ndinaganiza kodi sindinakumane nanu inu osati kale litali kuno ku Hot Springs, Arkansas. Ndi inu munali china chake chinali pafupi kuchitika ndipo mzimu woyera unachitchula icho. Kodi zinali choncho zabwino. Ine basi ine ndinapezeka ndi kuganizanso. Ine ndinaganiza ndi Mbale uja. Ndine wokondwa kuti muli pano Mbale Blair. Tsopano ine ndati ndimufunse Mbale Blair ngati iye ati apemphere kuti Mulungu atiyeretse ife tsopano chifukwa cha mgonero omwe uli pafupi kuchitika. Mungatero Mbale Blair.
Yes, Lord.
Father, knowing that your body was broken for us.
Yes, Lord.
And your blood was shed for us.
Yes.
And Father, it's by faith in that today. It's by faith in the institution of the Lord's Supper in this hour. We fully believe, Lord, it is a great thing. Grant it tonight, our Father, together in unity, we ask in Jesus' name.
Amen. Amen. Inu mukhoza kukhala tsopano wina aliyense. Ndipo tsopano palimba Mulungu ngati inu nonse mungati mungoyimba kasupe ali wodzaza ndi mwazi. Ndipo inu mukhoza kuyamba yanu tengani pamenepo chilichonse chimene chili chofunika. Chabwino kuwerenga tsopano ngati ife titangokhala chete kwa kamphindi kokha. Inde Mulungu, chabwino Mulungu, inu mungoyang'ana pano mpaka mutaupeza iwo izo zikhala zabwino ndiye. Chilichonse chimene chili pamenepo ndi chimenecho. Chabwino Mulungu. Chabwino tsopano Mbane Vilo awerenga dongosolo la mgonero. Ndiyeno othandizira akhala akubwera ngati pale alendo pano pa mpando uliwonse ndipo aziubweresa mpando ndi mpando pamene ife tikubwera mzere ndi mzere kudzalandira mgonero. Ndipo tsopano inu mutasinga-singa tsopano. Irani Israeli anadya iwo mwakusimidwa. Ndipo kupyola mu ulendo panalibe mmodzi wokoka pakati pawo pakutha pa zaka 40. Awa ndi machiriso a uzimu nawonso. Ambuye akudalitseni inu Mbale Neve. Pakuti ine ndinalandira kwa Ambuye chimenenso ine ndinapereka kwa inu. Kuti Ambuye Yesu siku omwe uja momwe iye anaperekedwa anatenga mkate. Ndipo pamene iye anapereka mayamiko iye ananyema iwo ndipo anati tengani idyani ili ndi thupi langa limene lanyemedwa chifukwa cha inu. Izi muzichita mwachikumbutso cha ine. Mwakachitidwe komwekonso iye anatenga chikho pamene iye anadya nati chikho ichi ndi pangano latsopano mu mwazi wanga. Inu muzichita izi mwakuwirikiza inu muzimwa izi mwachikumbukiro cha ine. Pakuti nthawi zonse pamene inu mudya mkate uwu ndi kumwera chikho ichi inu muzisonyeza imfa ya Ambuye mpaka iye akadze. Pachake Yesu amene akadya mkate uwu ndi kumwa chikho ichi cha Ambuye posayenera adzakhala wochimira thupi ndi mwazi wa Ambuye. Koma siyani munthu adziyese yekha. Ndipo kotero muloleni iye adye za mkate uwo ndi kumwera za chikho. Pakuti iye amene adya ndi kumwa mosayenera adya namwera chiweruziro kwa iye yekha posalizindikira thupi la Ambuye. Pachifukwa ichi ambiri ali ofoka ndi odwala pakati pa inu ndipo ambiri agona. Pakuti ngati ife tikanati tidziweruze tokha ife tikanati tikhale tikuweruzidwa. Koma pamene ife tiweruzidwa ife timalangidwa ndi Ambuye kuti tisati tikhale oweruzidwa pamodzi ndi dziko. inenda nyamulankate wopanda chotutisa wokwinyata ndi wonyemedwa dini la thupi la Yesu Khristu mpyolera mpyolera chophimba chongʼambika ichi ife tili nako kufikira kumalo oyera moyeretsetsa Atate wathu akumwamba mkate uwu wakonzedwa kuti uyimire thupi lonyemedwa ndi longʼambika lija tilolena aliyense wa ife pamene tiwulandira iwo mulole tikhale monga ngati ife tinachitadi zikwenikweni ndipo mulole ife tikhale ndi kukhululukidwa kwa machimo athu ndi kufikira kumalo oyera moyeretsetsa kuti tikakhale mukukhalapo kwanu mu moyo wanu wa mtsogolo ndi masiku onse omwe ife tili tidzakhale pa dziko lino lapansi ndi kudzakhala ndi inu mu muyaya kwa nthawi zonse. Mu dzina la Yesu, amen. Adatha kutenga mkate ndi kunyema mwa kachitidwe komweko iye anatenga chikho ndipo pamene iye anadya anati ichi ndi chikho cha pangano la tsopano mu mwazi wanga womwe wakhetsedwa chifukwa cha inu. Ambuye atapereka madaliso awo pa ichi pamene ife tikupemphera. Ambuye Yesu, ine ndikunyamula pano mwazi wa mpesa, madzi ochokera mu chipatso cha mpesa. Ndipo Atate, ndizozoti ziyimire mwazi wopambana udzu omwe umatiyeresa ife, omwe kuchokera mmenemo munabwera chizindikiro. Ine ndikukuthokozani inu chifukwa cha ichi Atate, ndi chifukwa tachoyimira ichi. Inu munati iye amene adya ndi kumwa ichi ali ndi moyo wosatha, ndipo ine ndidzamuukisa iye kachiwiri pa nthawi yotsiriza. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha lonjezo ili. Ndipo Atate, ife tikupemphera kuti inu muyerese mitima yathu palimodzi kuti ife tidzakhale oyenera mwa chikhulupiriro chathu, pozindikira kuti mwa ife tokha ife sitili oyenera, koma chikhulupiriro chathu tichidzalephera kuti ife tikuvomereza mwangwiro mwazi wa Yesu Khristu. Perekani izi Atate, ndipo yeresani vinyo pa cholinga chake chenicheni. Mulole kuti aliyense yemwe adamwe vinyo uyu usiku uno ndi kudya mkate uyu akhale ndi mphamvu za ulendo omwe uli patsogolo. Perekani za Ambuye, mulole iwo akhale athanzi ndi amphamvu ndi odzazidwa nawo mzimu wanu mpaka Yesu adzabwere. Amen.
I believe that communion is one of the most solemn, sacred, sweetest worships there is in the church service. There was two things left, three things to do that as orders and ordinances. So many people try to say, we got an original nail, we got a piece of the cross. But there were three things left: Lord's Supper, baptism, feet washing. Well, those are the three orders that was left to the church. And tonight seemed to be a very special time for me. As I stood here and just watching, usually I'm constantly in prayer, but tonight watching the different families. See, some of them families has come here since I was a boy, preacher, stand here with sawdust floors. And some of them are new. But watching the man come with their little wives and family and see how they prefer one another and the sacredness of that, how they watch their children, see the little lady and her hands reach out and think that little hand's washed and wipe the tears in the baby's eyes. Then I've seen the families come up that I've been in their homes when they were sick and the fever children. The Lord Jesus make their children well. I see them when they had family trouble. The Lord helped me to get it smoothed out. See them happy again. And I just think heartily when we go to that great wedding supper. I'm so thankful that the Lord has let me be a friend to you and help you. That's what I'm here for. And I just think how long, how many years. This is about, I started preaching about 1930. And this is about 32 years for me now. 33 years I've been preaching. And all the struggles and trials, and it looks like, oh, when we come up here, it's all forgotten. You just seem like it's something about communion. It just takes all the twist out of things, taking the communion. Lord bless you. the elder now is going to read scripture for the people are certain.
And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God and went to God, he riseth from supper and laid aside his garments, took a towel and girded himself. After that he poureth water into a basin and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean everywith, and ye are clean, but not all. For he knew who should betray him, therefore said he, Ye are not all clean. So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you? Ye call me Master and Lord, and ye say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If you know these things, happy are you if you do them. May the Lord bless the reading of his word. As many as will partake, the men will wash feet in this room over here, and the ladies will wash feet in the room to the left over here, in the little baptistry room. Mighty happy to see as many as would like to and can to come and participate with us in this foot washing. Shall we stand together? To those who must go, again we say we are really thankful and appreciative before God for this good day that has been such an encouragement to our heart in seeing the great and mighty presence of our God to come into our midst, to be here to encourage us and to bless us. To bow our heads together, we'll ask Brother Earl Martin if he'll dismiss the ones that needs must go.